Ninga hlala phansi ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokho futhi ubotazi kodwa kube khona udaba oluphuthumayo ngaphandle lapho ngo bebulawa ngomdlavuza bekifanele nje ngifinyelele kulo nje ngiyazi ukuthi nizokuxolela ngalokho ngakho ke konke kulungile ngangikuzonda ukuba late kade ngilindile kancanyanyana nje futhi ngihlangana nabangane bese kuthi ke ngiyangena kulolu daba olusanda kungeniswa kakhulu kubi kakhulu ngakho ke ngiye ngadingeka ukuthi ngifinyelele kulo ngokuphuthuma okukhulu angazi nje ukuthi ngiqale kanjani kule ntambama bengicabanga emgwaqeni ngalapha yini ebengingayisho eze izethameli zabantu abakanjena na lona kube umhlangano obalulekile kakhulu kimi futhi angikusho lokho ngenxa yokuthi nje ngingaphambi kwenu ngikusho ngoba kuvela enhlizweni yami futhi ngifuna ngamunye walaba befundisi ukuthi bazi ukuthi ngithatha lokhu ngokwemihlangano yami emikhulu kunayo yonke engake ngaba na ayo kunjalo ngenxa yobambiswano olukahle lwenu ngokuvelele ngakho ngiye ngabona izikhathi ukuthi ngenkathi kwakungibe nokuningi ezethamelini ukuthamela okukhulukazi kodwa angikaze ngiwubone umhlangano engake ngaba nawo empilweni yami njenganoma iyiphi inhlanganyelo enomoya omuhle kakhudlwana kunalokho engike ngaba nakho phakathi kwenu bazalwane uNkulunkulu anibusise ngethemba ukuthi amabandla enu azokhula futhi yanwebeke kuze kungasabi nasiphetho sawo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonigcina enkonzweni yenu kuze kuba uyafika lona ngomkhuleko wami oqotho ngani futhi ngibe ngisho lapho ngibe nabefundisi abaningi obambiswaneni njengakwezinye izikhathi e-Africa, India kanjalo lapho besiyoba namakhulu amaningane ebhodini kodwa akukaze kube nesikhathi njenge kubukeka kanjalo ngemuva kwami inhliziyo eyodwa nokuvumelana kunye lokho kuyamangalisa ngempela ngiyakuthakasela ngempela lokho bafowethu futhi mina ngempela noma yini ebengingake nginenzele yona khumbulani nje ngingumfowenu ubusuku abubi mnyama kakhulu imvula ngeke ine kanzima kakhulu niyabo ngizokwenza noma yini engingayenza ukunisiza niqhubezele phambili ivangeli elikhulu noma nginenzele okuthile uNkulunkulu abe nani njalo ngifuna ukusho futhi kumfowethu omncane lapha uRoy Borders ngisanda kumazi nje umfowethu Borders okuyisikhathi esifushane bengihlala ngifuna ukuthola umuntu othile obengangihlelela imihlangano umfowethu Roy ubukeka eshaya esikhokosini akasuye umfundisi ungusomabhizinisi ngimvumele ukuba ahlele imihlangano emibili noma emithathu ukubona nje ukuthi uyokwenze njani nalokhu kungumphumela nganhliziyo nye futhi imvamisa uma kuza umfundisi ezokwenzela imihlangano yakho awukuhlale kukhona umfundisi onokuthile okunye futhi yena unemfundiso noma enye into afunayo ukuyethula futhi ungena phakathi kwezigejane zabefundisi futhi wethule imfundiso khona-ke usenkingeni niyabo ngakho-ke kungcono endodeni hhayi umfundisi kambe ngingena uthile ongibuza wathi futhi Branham uyi-Jesus only ngowe-Jesus only na ngathi lutho nhlobo futhi wathi omunye uthe ubungakholelwa ekukhulumeni ngezilimi ngathi abangazi kahle kakhulu yilokho kuphela ngokuqinisekile ngiyakholelwa manje futhi umfowethu Borders uyindoda ehloniphekile nobukristu ngempela wenze umsebenzi omuhle impela futhi impela ngibonga umfowethu Borders ngokungimema ube nosizi oluningi inkathazo eningi kodwa wenze umsebenzi omuhle uNkulunkulu abusise umfowethu Borders ngomkhuleko wami oqotho Mfowethu Wagner ngicabanga ukuthi uthi ukuba ungusihlalo ngiyakholwa ungoyedwa ebengihlangana naye njalo wekomiti umsebenzi omangalisayo njengoba enzile ngesinye isikhathi kulungile ungimeme phandle ekhaya ukuthi ngibe kanye naye ngahlala ekhaya lakhe ngiqinisekile ukuthi bengifuna kwenza lokho kabi ngangingacishe ngikuze bekumele ngiyinqabe ngoba bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngalenhlanganyelo enhle ngingathanda ukuzwa kwelinye nelinye lamakhaya enu niyabo ngithanda ukubona ngamunye wenu futhi ngingiwuhle niphile umuzwa wenu futhi ngiqinisekile umfo wethu Wagner uqonde kahle ukuthi bekuyini nje niyabo ukuthi uma ngingaya kwamfo wethu Wagner ngingathanda kuya komunye nomunye wenu kanjalo uma ngingakwenzi lokhu umfo wethu Wagner ngolunye usuku ngakolunye uhlangothi ngakolunye uhlangothi nje ngifuna iminyaka eyinkulungwane ngamunye kanye nomunye ngamunye wenu ngakho ke sizoba nesikhathi simnandi ngalapho futhi tho yena impela usevele nje angiboni ukuthi uzenza kanjani izinto eziningi ngasikhathi sinye kepha ngokuqinisekile ngenza okuningi kakhulu ngimbonile ngelinye ilanga ekudleli kwasekuseni kwe-businessman ukuthi ubeyithatha kanjani ingxenye yomshumayeli umdikoni umlondolozi nanokunye okuzayo futhi wayezama ukukwenza konke iyayithanda inkosi ngibe nenhlanhla yokuhlangana nonkosikazi wakhe nokubona indodakazi yakhe ethandekayo nomyeni wayo becula impela bekukhuthaza ngisanda kuthi kuye emizuzwini embalwa edlule abadingi kuba sekhaya besebenza umsebenzi ojwayelekile bekufanele babe ngaphandle emasimini obuvangeli ndawo ndawo nezipho ezinkulu kanjalo niyabonga munye unakho ngiyethemba angishiyi muntu ngaphandle inenekazi lelo elidlala upiano abaculi amakhwaya nakho konke obekukhona impela ngiyakuthakasela ngayo yonke inhliziyo yami futhi abafana lapha uJenny noLeo bafisa ukuzwakalisa imizwa yabo kini futhi ngokuthengwa kwamatheyipu nezincwadi futhi ingxenye okumele bayinake ngisanda kuhlangana nje nabo emnyango emizuzwini embalwa edlule futhi ngibatshele ukuthi ngizozwakalisa imizwa yabo kini nabantu impela bayakwazisa konke nikwenzile ukubasiza nokuhamba okukhulu kukaNkulunkulu futhi manje lokhu kuvela kimi uqobo indodana yami umkami nomalokazana wami nabo bonke abaningi omunye obelokhu ethi ngubani dide wethu Benham na leyo yintombazane namahloni kakhulu kuna wonke ngake ngayibona kuyo yonke impilo yami ohi Mfowethu Art Wilson, nginesiqiniseko sokuthi nonke niyamazi. Ngikholwa ukuthi kwakungumfowethu, cha, kwakungumfowethu Jewel Rose. Ngobunye ubusuku wathi sizoba nodadewethu Benham enyukela emsamo futhi wathi wacishe waba nokuhlaselwa inhliziyo. Uvele nje unamahloni kakhulu ngempela. Sithandwa uma ungeke uquleke, ungasukuma nje umzuzu ukuze umuntu othize abone ukuthi intombazane enhle kanjani engayishada. Ngile malokazana wami unkosikazi kaBhili uLoyce ungasukuma sisi uzuzwana nje lowo ngumkaBhili nomalokazana wami iningi lenu selizwile ngoJoseph anikaze na abantu baseAfrika usanda kumthumela ijazi elincane lemibala eminingana ngambona iminyaka eyisithupha ngaphambi kokuba afike lapho udokotela ethe asisoze saba nenye ingane sasingeke sibe nayo abantwana bethu bekufanele babelethwe ngokuhlinzwa umama wami abantu bakubo kwamkami bangaleyo ndlela bona abantwana babo bonke babelethwa ngokuhlinzwa futhi inkosi yangitshela ngangizobanga lengane lapho udokotela ethe kwakungeke kwenzeke wathi kwakungeke nje kwenzeke ngathi kuzoba njalo noma kanjani futhi salindile iminyaka emini ngemuva kokufika kombono ukuthi ngizoba nomfana futhi ngangifanele ngimuqambe igama lakhe ngokuthi uJoseph futhi emva kwalokho kwaphinde kwazalwa enye intombazane wonke umuntu wangihleka futhi wathi ubusho uJosephine ngathi cha ngangisho ukuthi uJoseph njengomfana mhlawumbe uzothatha indawo yami lapho sengingasekho uma uJesu elibala futhi eminye iminyaka emine khona ke udokotela wayenesiqiniseko sokuthi ngeke kuphinde kube khona omunye eminye iminyaka emine uJoseph wafika ngiyamangala mama uma ungamphakamisa umzuzu nje ngifuna ukuthi babone ukuthi lo mfana usevele ungumoya wesiprofetho phezu kwakhe futhi usukuma kancane nje Joseph nango lapho ekhona kulungile ufana nonina onamahloni Ngizonitshela ngokwenzekile sasihambile uneminyaka emine kudala manje kodwa ngenkathi wayenemithathu sasihambile futhi wathi babayi futhi ngathi yebo sithandwa wathi uDavid lowo ngumfana owaye khubazekile futhi waphiliswa indodana kamnumzane uthi esakhelene nayo wathi ngangibona ephisizekile ngesithuthuthu nganaso ngisho isithuthuthu futhi simlimaze umlenze wakhe saklebhula izingubo zakhe ohlangothini lweso kunene ngathi kwakukuphi lokho sithanda na wathi phansi emzileni kusuka lapho sihlala khona futhi ezinsukeni ezintathu kamuva umfana weza evele eKentucky egibele isithuthuthu noDavid wehla ngomzila futhi walimala uhlangothi lwakhe lesokudla futhi kwaklebhula izingubo zakhe njengoJosefa wakubona ngesikhathi nginikele enkosini ekuseni kwakunezingane ezincane eziningi izimile futhi zazinomama kanye nazo eceleni kwe-altare ngenkathi ngiqukula uJosefa ezingalweni zami ngingacabangi ukuthi ngangithini ngathi Joseph undodana yami ngumprofethi wena lowo ngumkhuleko wami noma kanjani futhi ngikholwa ukuthi kuzoba njalo ukuthi uNkulunkulu uzothatha yonke into ake anginike yona futhi akuphi kabili kuphindwe kabili bese kufakwa kulowo mfana bese kuthi lapho sengihamba ukuthi uzothatha indawo yami uBili ube ngushomu wami ngimkhulisile unina washona lapho yena wayenezinyanga ezishumi nesishiyagalombili nje obudala futhi ngibe ngubaba nomama kokubili kuyena kodwa ubukeka sengathi akanalo ubizo lokuba ngumshumayeli namahloni ohlehlele emuva njalo njalo ufana kakhulu njengonina onamahloni kepha ube usizo lukhulu kimi ngokuhambisana emhlanganweni ngoba bengimthemba ngimthathe ngaphandle lapho futhi ngimnikeza umsebenzi wonomthwalo ngiyabona lo msebenzi wamakhadi omkhuleko ngomsebenzi wonomthwalo othile ubamba lokho bese ethi indoda ngesinye isikhathi yathi ngizokunikeza amakhulu amahlanu amadola uma ubungabeka umngami emsamo magelo kho bekuyo kwenzeka na bese kuthiwane ngumoya ongcwele na uBili wazi kahle ngokwanele ukuthi angaze yazame lokho wayazi ukuthi ngangizokuthola ngokusheshe nje lapho ifike emsamo ngapho kweinkosi yokwembula ingakho waye wayengeka kwenze ngakho ke sonke siyabonga kinina futhi ke kumgcini omnumzane osisizayo esangweni lapho futhi ngicabanga ukuthi uluhlobo luthile lomgcini lapha noma ukuthi ize noma unogada esangweni nakubo bonke abantu abasivumela kuba sibe naleli lelikhulu elihle ngikwazi nje ukuthi ngiyabonga ngokwanele ngiyakwazisa impela nakho konke lokho kubuyo yonke indlela nakho konke okwenziwayo manje bangitshelile futhi borders yesikhashanene sedlule ukuthi bathathe umnikelo othando benzela mina ngiyakwazisa lokho futhi ngayo yonke inhliziyo yami ngizokusebenzisa ngokwazi kwami konke ngombuso kaNkulunkulu manje kusiko lokho esikugcinayo lapho kubalulekile lokho esikuthumela kukho futhi ngineqiniso lokuthi uNkulunkulu uzokubeka lokho kwi-account yakho embusweni ozayo.
I do not have a radio program. I do not have
manje anginalo uhlelo lomsakazo anginakho ngingakuthengisa kodwa uma ungake udinge linye lalawa maduku noma ukuthize ukuba ukukhulekelwe ngibhalele Jeffersonville, Indiana ku post office 325 uzosetshenzwa uqobo lwami bese ibuyiselwa kuwe ngqo nami ngiyakholwa kuleyo nkonzo futhi ke uma uke ufise ukushayela Bakla 2 1519 ungethola Jeffersonville, Indiana ngakho ke noma uma ungakwazi ukucabanga ngalokho vele ungibuze Jeffersonville bazongibiza manje angikwenzi lokho ukuthola ikheli lakho ngoba nginenkinga yokuthola umuntu othize ozongiphendula izincwadi amaletha njalo njalo futhi manje angisemningi kulungile ngiyakholelwa kulezi nhlelo konke okuzosiza uNkulunkulu makube njalo kepha uyazi ngizizwa kanjena ukuthi ilungu lebandla isibopho sabo sokuqala ukuthi ngokweshumi kwabo kanye neminikelo kungokuxhasa kwabo ibandla labo uma ningamalunga alamabandla amahle amelwe lapha liseke ibandla lakho lowo ngumsebenzi wakho wokuqala kuNkulunkulu ngisana kweshumi neminikelo yenu enqolubaneni futhi inqolubane uyazi uyazi impela ukuthi kuyini lokho kulapho uthola khona ukudla kwakho ngakho ke kulapho uthola khona ukudla kwakho kokomoya futhi isibopho sakho sisebandleli lakho futhi hayi kumvangeli njengami ngiyisele endaweni yethile emihlanganweni lapho siba nemikhankaso enjengale lapho unokubekelwa eceleni okuncane ukusiza ukukwesekela lokho kuyanginakekela futhi ngiyanibonga kakhulu futhi ngazo sonke isikhathi izindwangu zomkhuleko noma yini efana naleyo imahala ngokuphelele akukho lutho kukho konke asazi futhi izincwadi zethu kanjalo njalo lapho sizithengisa sifanele sizithenge ngamapercent angamashumi amane ngaphansi kwalokho esizitholela khona ngazo futhi khona-ke thina lokho lapho uthola umonakalo omningi kubo futhi uthola izindleko zemithwalo ngaphandle kwalokho futhi uzofanele uzikhiphe lapha bese uzithengisa ngani awukwazanga kulinganisa ngazo uma ubufanele uyabo kepha sikwenza ngoba nje ukuthi kuyisa umlayezo kuwe ukuzama ukukutholela usizo uqobo lwakho bese utshela omunye umuntu bese udilisela kubo ilokho lezi zinto ezingokwakho akunjalo na ukhomanisi ukukhipha izincwadi zabo nezincwadi zabo zokufundwa mahhala ngoba bangumbuso omkhulu ngingumuntu oyedwa nje ngifisa sengathi bengingakwazi ngibe nemali nje yokuthi zonke izincwadi nakho konke mahhala bengiyokwenza kodwa ngingeke ngikwazi ukukwenza ngifanele ngibe nokuthile okufanele ngibuyele futhi ngiprinte okunye ngaphezulu noma ngithenge okunye ngaphezulu Nkosi ubusize futhi ngikhulekelene ngeke na futhi uma ngiphesheya kwezilwandle futhi kulezo zindawo ezimnyama lapho kumi izinyanga bathakathi esandleni ngasinye ukuphonsela inselele kukho konke okushoyo izikhathi ziyahamba kanzima kuvunguza imimoya eshisayo yoshishiso ngingakubeka ohlwini noma ungefaka ohlwini lwakho futhi ngiyakhumbule lapho kufanele ngihlangane khona naleyo nselele ezinyanga bathakathi lo devil nezinto phandle lapho ensimini ngingasho ukuthi usonyoze uyangikhulekela ngabe uzokwenza lokho na phakamisa isala sakho uma uzokwenza ukuthi ngizokukhulekela ngiyabonga bazalwane ngiyabonga ngiza phakathi kwenu ukuba ngibe mfo wenu nokuletha ukusiza kuletha ukuthula noKristu konke kuhle kuwe ngikhulekeleni uma kukhona engimshiyile ningixolele angiqondile kepha ngokubonga okukhulu ngenhliziyo yami nezibusiso zikaNkulunkulu kulowo nalowo kini sizohamba siye ekhaya manje khona manje ngicishe ngibe nezinsuku ezintathu ukuhlangana lapho esontweni lami elincane ngibafundisa umpapathizo kamoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi izibonakaliso nezimangaliso ukulandela amakholwa kanjalo njalo wabantu abaseduze phakathi lapho ngiyakholelwa kuzo zonke izipho zikamoya ngiyakholelwa kulo lonke iBhayibheli ngiyiphentekostali kusukela phezulu kwekhanda lami kuyanga phansi kwezinyawo zami ngaphakathi ngaphandle enxa zonke yonke indawo ngiyiphentekostali yebo nomzane bathi uyibaptist wena ushilo ngiyiphentekostali baptist ngiyibaptist eyathola isibusiso sePentecost ngakho ke ngiyayithanda iNkosi uJesu futhi ngakushumayela ngahlangana nabanye abathile base-Arkansas ngaphandle futhi besikhuluma nge-Arkansas futhi e-Little Rock ngobunye ubusuku njengoba kwakukhona umfowethu omdala oyiNazarene wayehamba ngezinduku zokukhugela futhi ubedayise amapensela esitaladini iminyaka futhi nanguyangaphandle esitaladini ngosuku olulandelayo nalezi zinduku zokukhugela ezindala ehle enyuka esitaladini ekhazimu lisa uNkulunkulu nje ngalobo busuku waye yihole Robinson Memorial mina bantu abavela ngase Little Rock uyazi ukuthi likuphi futhi waphakamisa isandla sakhe wayesethi umzuzu nje futhi Brenham ngifuna ukukubuza ukuthize ngathi yebo mnumzane yini leyo na futhi wathi uyazi ngathi ngikuzoshumayela ngakinde siqiniseko sokuthi wawuyiNazarene sizathu ilokho ayeyikho wathi bengine siqiniseko sokuthi ubuyiNazarene ngoba ushumayela ngeNazarene nje futhi wathi ngibeke sengikuzwa uthi wawuyilungu ngalesi sikhathi lebandla leBaptist futhi wathi lonke ibandla lakho cishe impela liyiPentecostal wathi angikutholi lokho
I'm a Pentecostal Nazarene.
But awu kulula lokho ngi Pentecostal Nazarene Baptist ngakho ke lokho kuyikho bonke yilokhu simunye kuKristu Jesu siboshwe ngezibopho zothando lwakhe. Asikhuleke manje ngaphambi kokuvula izwi asifuni kunigcine isikhathi eside manje ukuthi uzophuza ukufika enkonzweni yakho yebandla kulobu busuku. Lepha-ke sicele uNkulunkulu manje ukuba angene futhi sibusise ngokwedlulele ngokuchichimayo bangaka abanesicelo manje phakamisani izandla zenu nithi Nkosi uNkulunkulu ngikhumbule nje ngiyadinga namuhla uNkulunkulu abe nawe.
Heavenly Father, as we once more
Baba sizulwini njengoba sisondela kanye futhi ebukhoneni bakho obungcwele hayi futhi sizizwa sengathi sifanele sikhumule izicathulo zethu kodwa sikhipha izinhliziyo zethu bese siyibeka nje phambi kwakho Baba. Siyakubonga ngakho konke wena okwenzile kulo mkhankaso omkhulu. Siyaqonda Nkosi ukuthi ubukhulu abusho izinombolo, ubukhulu ngubukhona bakho. Ngokuba kulotshiwe ngokuphathelene noMesiya uzayo kuthi zonke izindawo eziphakameyo zaziyokwehliswa futhi izindawo eziphansi zaziyophakanyiswa, amaqabunga ayezoshaya izandla zawo nezintaba ziyoxuma njengezinqama ezincane.
Think in their intellectual thinking of that great
umuntu bengacabange ukucabangela kwakhe kokuhlakanipha ngalesi sikhathi esikhulu siyoba khona lezo zingqolo zomlilo ziyovela ezulwini kulethe uMesiya. Kodwa kwenzeka kanjani na kulowo mshumayeli obukeke madla ngendala ephuma ehlane laseJudiya engagqokile ngisho njengomfundisi ngesiqephu sesikhumba ezizonge ngaso kube yindwangu izinwele ndawo zonke kuye nentshebe yakhe ebusweni bakhe eshumayela hhayi ebandleni kodwa osebeni lwasejordani ememeza phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Phansi kasokugwini olunodaka kuza izinyathelo zombazi wasegalile owangena emanzini futhi uNkulunkulu wakubona kakhulu lokho futhi wakuhlonipha waze wawavula amazulu futhi babona umoya ongcwele wehla njengejuba phezu kwakhe. Kwakukuhle lokho umuntu akubiza ngokuthi kukhulu kwesinye isikhathi kungobuwula emehlweni akho Nkosi, kodwa umuntu akubiza ngobula kukhulu emehlweni akho.
Now we're so glad that a great thing has happened.
Manje sijabule kakhulu ukuthi kwenzeke into enkulu esenoze lapha kuhlezi abefundisi abahlezi lapha abanye babo bangabe Assemblies of God, abanye babo bangabe Church of God, independent nama United Pentecostal nazo zonke izinhlobo ezahlukahlukene. Futhi lapha ngimi phakathi kwabo ngingasuye owanoma yiphi inhlangano kepha ngizama ukuma esikhaleni ngikhulumela bonke futhi simunye kuwe inhliziyo eyodwa ukuzwana kunye indawo yinye isikhathi esinjepho ukuba umoya ongcwele uvuselele kuthile sibe khona Nkosi. Ngoba nathi Nkosi busisa wonke amahlelo amelele lapha sibe khona Baba bonke laba befundisi abahle bangathi amabandla abo angakhula futhi aphumelele Nkosi, bangathi abagulayo bangaphiliswa, izimpumputhe zibone, izithulu zizwe, izoni zisindiswe futhi zigcwaliswe ngomoya ongcwele, bangathi kungaqhamuka imvuselelo kulelizwe lapha ezonyakazisa yonke iWest Coast sibe khona Nkosi. Bangathi kungaqhamuka itshisekele njalo phakathi kwabazalwane bami ukuthi nje bangakwazi nje ukuphumula, omunye uzoqhansa inhlansi komunye futhi bandla ngalinye lizoya phambili ngobunye obubodwa obukhulu ukuba nenhlanganyelo omunye komunye kuhleshule isinkwa endlini yengendlu nkanhliziyonye sibe khona Nkosi. Thumela leyo mvuselelo esiyilindele busise ibandla njengoba belindile namhlanje ntambama ukuphulukiswa kwabo futhi abaningi ngenxa yensindiso yabo futhi ngisize uNkulunkulu njengoba ngifunda kuvela emazweni akho angcwele.
May the Holy Spirit take that which is yours, Lord,
and bring it to our hearts. And then use me, Lord, to give the satisfying potion of our hearts. Nginikeze ingxenye eyanelisayo yezwi lakho kuyo yonke inhliziyo yelambile. Ngizwe, ngiyakhuleka baba egameni likaJesu, ngiyakucela. Amen.
Someone just gave me a little note. Said, brother,
umunye uvele nje wanginika inothi elincane futhi wathi umfowethu Baxter waseCanada uthumela uthando lwakhe nokubingelela kini futhi yena ulapha eCalifornia manje ubambe umhlangano eConcord. Unkulunkulu abusise umfowethu Baxter. George Patterson, ngabe wena ukhona na? George Patterson, ngabe wena ukhona emhlanganweni na? Uma ukhona thatha uthando lwami, uNkulunkulu akubusise mfowethu Patterson. Thatha uthando lwami uliyise kumfowethu Baxter, indoda ekahle. Futhi uma noma ubani wenu oseduze lapho uma ufuna ukuzwa intshumayelo eshunyayelwa indoda ekwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani, hamba uyomuzwa uma ungalapho. Impela ngumshumayeli omangalisayo, sasindawonye eminingi iminyaka eminingi. Uthando lwami alukaze lufe ngomfo wethu Baxter, alusoze luphele. Unebandla elihle kakhulu eCanada, wayengeke esakwazi ukuba nami futhi ngenxa yokufunwa yibandla lakhe. Yazi ukuthi kuyini lokho, ngisho ethabenakele lami namuhla, okungukuthi isisekelo sami. Manje abantu abathumele iminikelo kule nhlangano yosizo, ngabe inombolo kahulumeni iyabuyela kuwe ukuzokunikeza ukukhokhiswa intela kukho konke konke ukuthumela kule nhlangano yosizo. Inhlangano yosizo engenzi inzuzo ebizwa ngeBrenham Tabernacle. Futhi ngiyazi lapho labo baphatheli bayangicindezela. Masake ithabenekele elikhulu, wena hlala lapha futhi uvumela abantu beze kuwe. Lokho kuzwakala kulungile, kodwa lokho kuyona intando kaNkulunkulu kimi. Kunabantu abathile abangenayo imali yanele ukuza kimi, kufanele ngiye kubo. Ngiyabonga. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi kuyini ukufakwa ingcindezi, futhi umfowethu Baxter wakubeka kuye. Ngakho-ke kwadingeka awushiye umkhankaso futhi hayi ebandleni lakhe. Inkosi ibusise umfethu Baxter, mthathele uthando nokuzithoba kwami kimi uqobo kimi uma uzokwenza mfowethu. Manje ake sibheke embhalweni kwemizuzu ecishe engamashumi amabili elandelayo kwelinye lezi okungukuthi alisoze lehluleka. Futhi bonke abantu abalapha ogulayo odingayo noma yini, vele uzivumele ungene ngo ezini. Bengizoshumayela kule ntambama ngokuthi njengokhozi lihlakaza isidleke salo, kodwa ngithola ukuthi abafana bakutholile lokho lapha futhi bakuthengisa phakathi kwabantu ngendlela encwadi. Bese kuthi-ke ngokuba ngogedlezelayo nje emphinjeni wami, ngithathe enye indikimba futhi ngicabanga ukuthi manje ngisho konke ngifanele ngikusho. Kulungile, ake siphenge kuJohane. UJohane ongcwele, isahluko seshumi nane okokufunda kwethu kombhalo. Futhi lalisisa njengoba sifunda amavesi ayisishiyagalombili okokuqala kaJohane weshumi nane.
Let not your hearts be troubled. Ye believe in God. Believe also in me.
Izinhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela. Ngiya futhi ukunilungiselela indawo, futhi nxa ngiya nginilungisela indawo, ngibuya ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Lapho ngiya khona niyazi, nendlela niyayazi.
Thomas saith unto him, Lord, we know not where thou goest. And how can we know the way?
Thomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona, futhi singayazi kanjani indlela. UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, ngekho ngeza kuBaba ngaphandle kwami.
If you had known me, you should have known my Father also.
Uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyangazi futhi ningibonile. UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sikhombisa uyihlo kusanele. Amanye amazwi kuyanelisa.
Now that's what I want to speak on this afternoon.
Manje lokho ngifuna ukukhuluma ngakho kule ndambama sekube ukukhala indizweni yomuntu ngoba selokhu saba yizidalo ezingabantu singathanda ukubona uNkulunkulu.
I want to take about four ways this afternoon to show you
futhi ngifuna ukuthatha cishe izindlela ezine kule ntambama ukunikhombisa uNkulunkulu. Okokuqala ngifuna ukuthatha uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu, uNkulunkulu ezwini lakhe, uNkulunkulu endodaneni yakhe, uNkulunkulu kubantu bakhe. Futhi singathatha ezinye izindlela eziningi, kepha ngithanda ukukhuluma ngalezo zifundo ezine, izindlela ezine ezehlukene esizobheka kuzo ukubona uma singambona uNkulunkulu.
Now there's not a person here but what would love to see.
Manje akekho umuntu lapha ngaphandle kongathanda ukumbona. Ubungethanda ukubona uNkulunkulu na? Ngingathanda ukumbona. Ngakho ke uma enguNkulunkulu esaziyo ukuthi unguye pho kungani singeke simbone na? Job ngesike sikhathi wakusho lokho incwadi endala kulezo zonke eBhayibhelini yasho ukuthi ize kanjena ukube ngangazi ukuthi wayehlala kuphi bengiyoya ngiyonkonkoza emnyango wakhe futhi ngingathanda ukukhuluma naye futhi wakhuluma noNkulunkulu. UNkulunkulu wamtshela ukuba abophe izinkalo zakhe njengendoda ngoba wayezokhuluma naye futhi yena wehla ngesivunguvungu wasekhuluma noJob.
Reminds me of a
Ungikhumbuza nge lapha eduze nendawo yethu sihlala emfuleni Ohio futhi kwakukhona umfana omncane owayeya kusonto lesikole othile osonto lesikole wamabhaptisti ezweni lakithi futhi wayethathekile kakhulu.
One day when he asked his mother
ngelingilanga lapha ebuza kunina uma lo muntu omkhulu kangako obizwa ngokuthi uNkulunkulu ukuthi siya esontweni siyokhonza uma engumuntu omkhulu kangako ngiyazibuza uma ungakivumele ukuthi ngimbone na ngingathanda ukumbona.
All the mother said to her little
washo umama kowakhe omncane wathi awu ndodana kumele ubuze uthisha wakho kasele sikolo. Umama akakwazi ukuhlinzeka leyo mpendulo ngakho ke kusonto sikole wakhuluma nothisha wakhe wayesethi ngingekwazi ukukuhlinzeka lokho nami ngakho ke ungcono ukubuze umelusi.
After the sermon they asked the pastor and the pastor said
kujemba kwentshumayelo babuzo melusi futhi umelusi wathi cha ndodana wathi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ufana nomoya futhi awuna kumbona futhi kusobala lokho kuzange kumenelise umfana omncane futhi wayejwayele ukushomana nendoda endala ezansi emfuleni Ohio futhi yayingumuntu omdala ojwayelekile empunga entshebeni yakhe futhi cishe amashumi ayisithupha nanhlanu amashumi ayisikhombisa eminyaka obudala ehlala yedwana ehlala esikepeni esincane futhi ngidobile naye uqobo lwami futhi besivame ukukhuphuka sizungeze iziqhingi futhi sidobe sibeka izintambo zamajampa. Ngakho ke lo mfana omncane wayenaye ngolunye usuku phezulu emfuleni futhi endleleni ebuyela emuva bavele isiphepho futhi babefanele baphuthume ngokushesha sebeni behlise isikebhe sincane ngoba amakakasi ayemakhulu kabi futhi namachopho amhlophe wacishe kwagumbuqelisa isikebhe sincane. Ngakho ke emva kokuba isiphepho sesidlulile futhi beza ngemuva kwezihlahla basinduza isikebhe esincane sasuka osebeni baphumela emsingeni womfula owawungaba yimayele lilodwa ngaphesheya komfula iOhio. Lapho baqala phansi nomfula bashushumbela baqhukubeka njengoba umdobi wakudala wayedonsa izigwedlo.
While they were behind the tree the old fisherman had told the
little boy futhi besenge muva kwesihlahla umuntu omdala wayetshela umfana omncane indaba njengoba wayembuzile kungani wengashadile futhi wayengena umuntu okumnakekela futhi wathi oh ndodana kukhona umuntu onginakelelayo futhi isizathu sokuthi angishadile unkosikazi wami usezilwini ngilindile futhi waqhubeka nendaba futhi njengoba ephuma engenela emsingeni babeye empumalanga ngesikebhe sincane noma beyentshonalanga njalo ngesikebhe sincane kanye nomdobo omdala ebheke ehlehlela emfuleni ngasentshonalanga kwakuntambama futhi ilanga laseliyashona futhi emva kwemvula kwavela uthingo lwenkosazana futhi ngicabanga ukuthi leso yisikhathi esihle kakhulu lapho imvula isigeze konke ukungcola kwasuka ezihlahleni futhi zibukeka zizinhle kakhulu ziluhlaza ngemibala yazo yasekuqaleni futhi zonke izimbali zinhle nezibhakabhaka siphansi futhi sikhipha iphunga lembali kuyisikhathi nje esihle ngemuva kwemvula. Ngicabanga ukuthi ngandlela thile kuyangikhumbuza emva kwemvuselelo lapho umoya ongcwele ungene futhi wageza lonke uthule futhi wasenza saba mnandi futhi phambi kwenkosi ukuma nje ebukhoneni be njengoba nginjalo kule ntambama ngigeza nje lapho ebukhoneni benkosi uJesu umoya ongcwele ususa konke ukungabaza nokwesaba nezinto kithi nathi simandawonye kwesihlambi esivela ezulwini sesigcwalise imiphefumulo yethu lapho umdobo omdala eqala ukudonsa isikhephe sakhe eqhubeka umfomncane waqaphela ukuthi izinyembezi ziqala kwehle ebusweni bomdobo omdala futhi umfana omncane waphenduka ukuze abone ukuthi wayebonani futhi kwakukhona uthingo lwenkosazana esibhakabhakeni. Ngakho-ke umfomncane wayehleli endaweni engemuva yesigebhe uba nentshisekelo ngakho-ke wayebambelele ohlangothini lwentambo ebambe isigebhe futhi wavuka futhi wagijimela phezulu wangena endaweni engemuva yesigebhe futhi wawela phansi ethangeni lomdobo omdala. Futhi wathi, ngifuna ukukubuza ukuthize umama wami noma uthisha wami kasonto sikolo noma umelusi abangangiphendulanga yona. Futhi umdobo omdala wayeka ukugwedla wayesethi kuyini mfana na? Wathi, ngiqaphele ukuthi ubheke lolo thingo lwenkosazana. Wathi, bayangitshela ukuthi uNkulunkulu ubeke lokho phezulu lapho.
He said that's true my.
Wathi uqiniso lokho mfana wami wathi uma uNkulunkulu emkhulu kangaka ngabe ukhona umuntu ongambona na? Futhi umdobo omdala wamgona umfanyana ezifubeni sakhe futhi wathi izibusiso kuwe mfana wami omncane ake ngikutshele ukuthize konke ngikubonile eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule kube nguNkulunkulu. UNkulunkulu omningi ngaphakathi kwaze kwaba wayengambona ngaphandle. Manje lokho yiyona ndlela kuphela yokukwazi ngayo ukubona uNkulunkulu ukumngenisa ngaphakathi kuwe. Umvumele abheke ngamehlo akho futhi uzozibonakalisa yena uqobo. Usobala uNkulunkulu semhlabeni wakhe nezulu. Akekho onengqondo yakhe ephusile ongacabanga yehlela lapha eLos Angeles, eMount Paloma, ndawo bese ubheka lokho. Lezo zithombe abazithathile futhi leso sibukeli esikhulu lapho lowo iminyaka ezigidi eziyikhulu namashumi amabili yesikhala sokukhanya ungabona. Yanisa lokho kube ngamamayela ubone ukuthi uzohamba uyephi ngani ungagijima umugqa wesishiyagalolunye uzungeze leli dolobha namanje angeke kwahlukanise kube ngamamayela kepha ngale kwalokho kusekhona isimo sokuhamba kwelanga nezinkanyezi uqhubeke ngaleya futhi uma umuntu ebheka lokho yinye kuphela into ongayenza ukuphakamisa izandla zakho futhi kanjani ucule umukhulu kangaka pho ngamunye phenduka ngokuphelele baze bakutshele ukusitheka kwelanga nenyanga eminyakeni engamashumi amabili ngaphambi kokuthi kwenzeke kuze kube umzuzu kubekwe ngesikhathi ngokuphelele nguNkulunkulu. Futhi-ke uma uzoqaphela nje emvelweni ukuthi uNkulunkulu uyohambahamba kanjani phakathi komhlaba wakhe nezulu ukuthi umhlaba uncishiswe kanjani kancanyana nje ukuhlanganisa umoya oshisayo nobandayo ndawonye ukwenzeka imvula enisela izitshalo zakho ukuthi uNkulunkulu uhlala kanjani emhlabeni wakhe lezulu. Uyakukholwa lokho na? Impela uyakwenza. Futhi esikhathini esithile esedlule ngangikhuluma nomuntu ngendaba kaNkulunkulu, futhi kwakusezansi eKentucky, futhi wathi kimi wayengumphiki inkolo umnumzane Woody, nami sasizingela izinto ejeje, futhi saya lapho ukucela ukuthi singakwazi yini ukuzingela endaweni yakhe. Futhi wathi, oh, qhubekani, washo futhi Wood wathi, yimi kanye nomelusi wami sifuna ukuzingela. Wathi Wood, uqondile ukuthi uzuwehle kakhulu uze udingeke uthwele umshumayeli ngaso sonke isikhathi. Futhi wathi, qhabo, lona ngumelusi wami nje. Wathi uyakuthanda ukuzingela. Futhi wathi futhi ngangikhempe phandle cishe kube amaviki amabili, nentshebe cishe ubude bayo obuyingxenye yeyintshi. Futhi ngingcole ngendlela edlulele kusukela ekulaleni phansi indlela esasikhempe ngayo. Ngangiphumile ngiphumule, futhi leyo yindlela yami yokuphumula ngoba ngafumana uNkulunkulu emvelweni. Lelo kwakuyibhayibheli lami lokuqala, kwakunguNkulunkulu endeleni yakhe emhlabeni wakhe nezulu. Futhi wathi, awu, wathi kulungile, ngiyakagela ukuzihlanganisa nabashumayeli. Wathi, kodwa uyazi nginombono wami ngalezo zinto. Wathi, angikholelwa kunoma yilobu uhlobo lwenkolo. Futhi kwakukhona enye indoda ihleli naye, futhi saqhubeka sikhuluma ngenkolo abayenza isikhashana. Futhi ngema lapho, futhi ngidla iyaphule engangilicoshe emhlabathini. Futhi lona leli khehla lalifanele ukuba ngumphiko inkolo, lathi ngiye ngazibuza njalo, ngingathanda ukuhlangana nomshumayelo yedwa. Futhi lathi lowo kwakunguye owaye lapha e-Octon ngaleso sikhathi. Wathi, uyazi utata mdala ngapha egqumeni, angikwazi ukumbiza ngegama njengamanje. Wathi, leyo ndoda yayimi lapha e-Methodist Campgrounds, uxhaswe yibandla le-Methodist. Kuyaxaka lokho, kodwa kwenzeka. Futhi sasinomkhankaso wokuphulukisa. Manje nina ma-Methodist benifanele nikukholwe lokho uJohn Wesley wakholelwa kukho. Ngokuqinisekile wakwenza. Bonke abaguquli bokuqala babekholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu. Futhi lathi emi emhlanganweni ngalobo busuku wakhuluma nodadewabo walesi salukazi ngapha ukuthi umkami nami nomyeni wakhe konke ebesingakwenza wayesihambe kakhulu nomdlavuza. Odokotela basebemdelile emavikini angaphambili nokumgibelisa empeteni wezikulu ngalokhu busa. Lathi wayesesimweni esinjalo. Futhi lathi udadewabo wayethamele lowo mhlangano, futhi lo mshumeli wabiza igama lalona wesifazane futhi tshela ukuthi angeze beke iduku kulona wesifazane nomdlavuza udadewabo. Futhi wakwenza ngalobo busuku, futhi ngakusasa ekuseni wayesedla ihemu namaqanda, futhi wapheka ophaya bama-aphula othosiwe okwesidlo sasekuseni. Futhi uya kudla, lathi ngifuna ukuhlangana nalowo mshumayeli ngolunye usuku. Ngavele ngama lapho.
And I said, would you know?
Bunga maz mshumayeli na? Lathi qhaba ngimazi nomfowethu Woody wabheka ngale kimi wangicifela iso. Ngase ngithi uqonde kungitshela ukuthi awukholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu na? Wathi bengingekukholwe ngaphandle kokuthi ngikubone. Ngathi sineminyaka emingaki leso sihlahla samaphula na? Oh, lasho ngasitshala lapho cishe eminyakeni engamashumi amane edlule. Ngathi kuse kuqalele kukaSeptemba kuphela, sizange sibe nesimo sezulu esibandayo futhi lutho. Ngitshele mnumzane, yini le ekhulumayo nokuthi buhlakani buna obukhuluma kuleso sihlahla bese wenza lawo manzi ezihlahla ehlele ezimpandeni futhi azifihle ebusika na? Thela amanzi siqwini bese ubone ukuthi azokwenza noma uhlalise agcwele ipani kuso bese ubone ukuthi azoshona phansi bese ezifihla emhlabathini. Avike isimo sezulu esibandayo. Uma engakwenzanga lokho, isimo sezulu esibandayo besizosibulala isihlahla ngokushesha. Kepha ukuhlakanipha okuthile ugijimisa amanzi esihlahla ehlele emhlabathini kuleso sihlahla, futhi asigcine sifudumele kusuka emaqabungeni okuwele emhlabathini kusukela esihlahleni. Futhi into esahlobo elandelayo ngaphambi kokuthi ngisho nesimo sezulu siqale ukulinganisa, naku kufika amanzi esihlahla abuyele emuva eletha kake nawo ukuphila okusha. Ngichazele lokho, ngitshele ukuthi yini okukwenzayo. ngathi angidazi ngicabange ngalokho ngaphambilini. Ngathi nguNkulunkulu esemhlabeni wakhe nezulu. UNkulunkulu uhambisa ngesikhathi yonke into ngokulungile nje. Lathi, ngubani igama lakho na? Ngathi ngingumfowethu uBrenham. Lathi, yileyo ndoda, igama lendoda eyayikhona lapha ya. Ngathi kunjalo. Lathi, ngawo wonke lawo madevu futhi embozwe yigazi lezingwejeje wena na? Ngathi, lokho kuyafana nje. Mina yimi lowo muntu. Ngathi, womazi kanjani lowo wesifazane na? Ngathi, angizange ngimazi. Wazi kanjani ukuthi uzophila na? Lathi, uvele nje wehle ngomgwaqo lapha yena nomyeni wakhe esikhashana nesedlule behamba. Ngathi, bengingakwazi. Ngathi, ngabe wena umphulukisile na? Ngathi, cha bo, mnumzane, uNkulunkulu wakukhombisa, uNkulunkulu wamphulukisa ngomusa wakhe omangalisayo. Lalidla iyaphula futhi laliluma labe selijikisa ikhanda lalo lathi ngwaqhubeka nokuzingela ezingejeje ngaqalaza izinyembezi zazehle ezihlathini zalo langigaxa ngase ngithi mfowethu uyamkholwa umkholwa na nganqekezisa ikhanda lalo kanjalo laphenduka laphumele okweni wo uNkulunkulu semhlabeni wakhe nezulu. Esikhathini esithile esedlule umphiki inkolo wanqamula yize eminyakeni edlule amashumi amane amashumi amahlanu iminyaka engamashumi ayisithupha edlule ethola abaphendukileyo o wayehlakaniphe kakhulu ngobuhlakani bakhe kuze kube abashumayeli banamuhla bekhuluma ngobuhlakani abangakwazi ukubamba lutho kuye futhi wenza abaphendukile kubaphiki inkolo. Futhi esikhathini esithile impilo yakhe iyancipha wakhuphukele Colorado eduze nepulazi elikhulu lapho ngangivame ukufuya futhi ngisebenza khona futhi wayethatha iholide ebuyele emuva lapho indoda engiyaziyo nobaba wayo yayinqamulile izindlela ukubeka ikamu layo phezulu.
One day he was walking back out and he stopped and he looked at the rocks.
Futhi kwalungisuku yayibuyela muva futhi yama futhi yabheka emadwaleni yayisithi nje wavela ngaphi na? Ufike kanjani lapho na? Nemimoya eqala ukuphephetha yathi ngabe ngibe nephutha sonke isikhathi na? Uma kukhona uNkulunkulu maka khulume nami. Lapho lo mphiki inkolo labo bashumayeli noma ngekho wayenga mbaba noma ukumelana naye njalo ngamazwi okuhlakanipha kwakhe kepha babemesaba kodwa iphepheli lathi uma bethula amadwala azomemeza ngokusheshe.
God has a way of doing things.
Unkulunkulu nendlela yokwenza izinto amadwala amemeza lapho waguqanga amadwala akhe lobuso bakhe bubheke emhlabathini wanikela umoya wakhe wokuba ngumphiki inkolo kuNkulunkulu futhi waba ngumKristu omuhle othobekile bayathule imvelo izomemeza. Mina ngikumzingele ngiyakuthanda ukuzingela ngoba kulapho engithole khona uNkulunkulu okokuqala kwakusemahlathini ngenkathi ngiqala ukufuna ukumkhonza ngangingakwazi ukukhuleka futhi asikaze siye esentweni abantu bakithi ngemuva kwakungu mina ngangingumkatolika abazange i-Irish ngokwemvelo umama nobaba bobabili ngaphandle umkhulu wami wayengumdiya bese kuthi ke bona ngangingazi ukuthi ngikhuleke kanjani futhi ngangifuna ukusindiswa futhi uyazi ukuthi ngenzeni kuqala na ngahlala phansi ngase ngibhalela uNkulunkulu incwadi letha ngamtshela ukuthi ngangizisola ngalokho engangikwenzile futhi ngangizophuma ngingene emahlathini endleleni yezinyawo lapho ngangivame ukuba nomuzwa oxakile wangempela lapho ngangihamba ngakulezi zindawo futhi ngangizoqhasela esihlahleni ukuze wayengakwazi ukuyifunda lapho edlula ngakhona ngoba ngangazi ukuthi wayehlala phandle lapho emahlathini ndawo. Ngangibonile izinto eziningi kakhulu zenzeka ngangazi ukuthi uhlala ndawo futhi ngacabanga yena ekhululeke kakhulu esonweni beyophumela endaweni eyayihlanzekile nalapho abantu bebengekho khona wayengakwazi ngingamthola lapho kangcono kunami phakathi kwezindawo ezinjalo lapho abantu lapho babekonakalisile khona. Ngifundile iBhayibheli lami lokuqala lalivela emvelweni noma wena thatha lamadoda amancane aqhamuka amuke eNingizimu lapha futhi aphume enhla le ayongela eCanada futhi akha isidleke zawo phezulu lapho eXhobozini futhi azalela amaqandawo futhi amadada amancane ayazalwa futhi khona ke lokho kusentwasahlobo ngalowo nyaka uyaphakama lonke ihlobo ayondiwa futhi lapho kufika ubusika kokuqala kufika umoya okwandayo ovunguza unqabule izintaba lapho kukhona isithwathwa ushanela phansi unqabule izwe lisenkangala lapho kukhona khona amachibi noma amagquma futhi lowo moyo obandayo uheleza ngaphesheya lapho kulekho phakathi kuwo ndawo ndawo kuneso sikhetshana esikhulisa amatata kuleli chibi ngumholo omncane inkunzi yedata encane uzokhijimela phandle lapho phakathi thiwa lelo chibi iphakamise leso sikhaliso sincane phezulu moyeni bese ekhalakane noma kahlane lonke idata ichibini lizoza kuyo izophakama isuka lapho ayikaze isuke kulelo chibi yazalela lapho kuleyo ntasahlobo iyophakama kulelo chibi futhi ihambe nje iqonde eluziyana kangangengakwenza kulawo masimi elayisi ayikho inkomandlela nhlobo bakubiza ngokuthi ukuzizwela bengivame ukucabanga umuNkulunkulu enikeza ukuzibonela kwanele kwedada okubizwa ngokuzizwela ukunihola aliqhelise enkingeni ubefanele enzele ebandleni elizelwe ngokusha ligcwele umoya ongcwele na ubefanele enzeni na
But he was born a leader.
Alinayi inkomandlela kodwa lazalwa ngumholi. Amadada ayamazi umholi wawo kodwa ibandla limazi. Umoya ongcwele ungumholi wethu, ungumfundisi wethu, uzosiholela eqinisweni ekuphileni. Amadada ayamazi owawo kodwa kubukeka sengathi kwesinye isikhathi sinabo ubuhlakani obunje kube dada ngoba lithanda ukuqhubeka nokubhekela lokho elikuphiwe kepha sizama ukuthola ukuthize okuhlukile lobo ngumhlakani uphuma emhlabeni nezulu okukhulu kukaNkulunkulu Ngizitshela ukuthi yini eningayenza abanye benu bantu ophumayo emazweni abandayo buka leyo ngulube endala yensikazi idlule ihamba isuka ohlangothini lu senyakatho lweguma futhi ilethele wonke lawo makhoba nezikhwebu ngasohlangothini oluseningizimu lweguma bese ilungiselela umbhede wayo ngalobo busuku ulalele izindaba futhi izindaba zizothi kusasa kuzoba lesimo sezulu esihle ungakunake ngale lokho akushoyo leyo ngulube endala entikazi yazi ngaphezulu besimo sezulu kunalokho ayoke akwazi umdlalo impela iye ohlangothini lwaseningizimu lapho kuzofudumala khona hamba uyozingela nokwatsha bese ubona labo nokwatsha behleli emuva ngaphansi kwehlashana kanjena kaphele isimo sezulu esibandayo futhi uma ubabona bengena ensimini yombila lilungiselela ukuna Ngizizani nje uNkulunkulu uyahamba wo muhle kanjani uma uzovele nje uvula amehlo akho ungambona ekuzungezile ngazonke usemhlabeni nezulu wakhe yonke indawo ehamba hamba mbekene ushene nibelanga mbekene kuphumeni kwelanga mbekene othingweni lenkosazana mbekene yonke indawo ungambona kakude nawe kunengalo yakho yangakweso kudla injalo uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu Niyayile chile edlule ngangizingela inyamazane iLK phezulu eColorado lapho engangivame khona ukuzingela kancane impela futhi phezulu ezindabeni lapho kwakusesekuseni ekwindla neqhwa lalingakajuli ngokwanele ukukhipha inyamazane iLK phezulu emithini yokwenza umfulangwe ehlele esigodini ngakho ke uJeff nami umfuyo omkhulu sasine ngamsiza ukufuya lapho eminyaka futhi ngesabasiza ukuqoqa imfuyo futhi zagibela senyuka ukuyozingela futhi wayeyohamba asuke kimi izinsuku ezintathu noma ezine wabuyela muva phezulu kwegatsha lasentshonalanga lasetroublesome river futhi ngangizingela egatsheni lasempumalanga futhi uma sithole inyamazane elk sasizilengiza futhi sazi ukuthi siwaletha kuphi amahashi okuthwala futhi sasigibele nje ihashi lethu eligetshelwayo Kuthi ngalolu suku ngangisenhla phezulu ngaba kude kakhulu nehashi lami eligitshelayo phezulu ngasonqenqemeni futhi lokho kuba le yithi ekwindla kuzoba into yokuqala yazi ilanga lizobe likhanya khona ke lizokuna khona ke lizokusa khona ke lizokhithika futhi isimo sezulu nje esiguqukayo futhi ngangizingela phezulu kwakugade komile impela futhi ngezwa ukuxhuma kumbani futhi ngabheka kuza ngaphesheya kwezintaba futhi imvula yayize ngakho-ke ngavele nje ngangena ngemuva kwesihlahla futhi ngama lapho isikhashana kwaze kwaphela isiphepho kwavunguza imimoya yasonteka futhi kwazungeza futhi ngema ngemuva kwesihlahla kwaze kwaphela ngemuva kokuthi sekuphelile bengilokhu ngimi lapho ngicabanga kuNkulunkulu sekube nje seminyakela mbala edlule ngangibambele imikhankaso futhi ngacabanga uNkulunkulu mkhulu kanjani futhi umangalisa kanjani ngathi kungase ukuba ngazalelwa le ndawo ngaphandle emahlathini ngingedwa zikude nabantu nezixuku nabakulayo nabahlubekileyo nako konke kukhala izincingo futhi kuza ama-ambulensi ngacabanga kumnandi futhi kunokuthula kanjani Nkosi ake ngihlale lapha futhi ngangazalela lokhu lokhu kuyimvelo yami lapha kula engingo wakhona lapha yila uhlala khona futhi ngacabanga awu uma ngingayitholi kulena ngizoba nayo eminyakeni eyinkulungwane ngakho-ke ngizolindela nje leso sikhathi kuthe lapho isiphepho sinqamuka ngathi ukuhamba ngaphuma ngemuva esihlahleni futhi emuva le ngasehlangothini lentaba ngezwa indala enkunzi ye-elk iqala ukukhala futhi yayibiza wonke umhlambi zahlakazeka ngesikhathi sesiphepho futhi yakuqala ukubiza umada bese kuthi-ke njengoba uDavide asho emibhalweni lapho utwa lubizana notwa uma kukhona utwa lubiza ufanele kube notwa oluzosabela kulo ndawo bese kuthi-ke leyo mvelo iqala ukuvuka kimi nansi indawo yami yokutshala wo lowo ngumculo emuva lenga lapha impisi yendala impunga impongoloza futhi umata wayiphendula ezazi phansi ohe lokho yilapho uthi elibizana nodwa ngempela ukuzwa lokho kubiza kwempisi ezinye izilwane zasendle ziyakhala izinyoni ziyakhala kimina ngunkulunkulu ngiyamuzwa yena phakathi kwesilwane sakhe ezikhulu nezilwane zakhe umoya vunguza kwenzeka ukuthi ngibuke uva ngapha lapho ukufunguza kubanda ngokwanele ukwenza iqhwa amanzi ezihlahleni ezihlala ziluhlaza ilanga liyaphuma ngale yaliyongena entshonalanga ngale ndlela futhi lalibukeka njengeso libuka lapho njengonkulunkulu ekushaneni kwelanga futhi ngaqaphela ukuthi kwabangela uthingo lwenkosazana ngaphesheya komgede futhi ngaqala ukucabanga nanguya othingweni lwenkosazana nanguyanga leya ekubizeni kwaleyo nyamazana i-elk nangu yanga le empisini ememeza nangu usezihlahleni ngiyalizwa iphimbo lakhe linyenyeza nangu yalapho othingweni lenkosazana ngokuba wayebukeka njengetshele jaspi nesadiyu elinothingo lenkosazana phezu kwekhanda lakhe u-alfa omega isiqalo nesiphetho lowo wayekhona okhona noza kuza impande nenzalo kadavide futhi enothingo lenkosazana ibale isikhombisa kuphelela unkulunkulu upheleliswe ezikhombiseni futhi lapho wayekhona futhi njengothingo lenkosazana njengesivumelwano yonke indawo obuka kuyo ngambona uNkulunkulu uma uzobuka nje emvelweni yakhe ngingekathi ngitshela konke kugcwele phama ngizonitshela ukuthize lapho-ke nizokwazi ukuthi ngingumbhaptisti wangempela ngenkathi ngisabuka lokho ngagcwala kakhulu umoya ongcwele ngaze ngamisa isibhamu sami sancika esihlahleni futhi ngagijima ngajikeleza isihlahla kakhulu ngange ngingakwenza ngikhahlela unyawo lulonke phezu lomoyeni futhi ngimemeza ngalo lonke izwi lami ngimpongoloza haleluya 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 nje ngizungeze ngaze ngacishe ngawa phansi ngase ngima ngadlikiza izandla zami phansi naphezulu futhi lapho ngimpongoloza utumutumutumutumutumo haleluya 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 ngigijima ngakho konke ukuze amandla nami angikwazanga ukucabanga enye into engingayisho inhliziyo yami yayiphuphuma ngakuyina utwa lubizana nodwa ngezwa uNkulunkulu ngaleya ngendlela yokuthi mhlawumbe ubungele umuzwe kepha ngimina wayesemhlabeni wakhe nezulu ephendula nginguNkulunkulu wendalo ngenze zonke izinto ngesandla sami uqobo. Yebo, uma umuntu engena ehlathini bebeyocabanga ukuthi bebe nohlanya emahlathini ngizungeza leso sihlahla ngasuka ngahamba ngilesikhathi simangalisayo nje ngangingani noma kubani ngangingenandaba ukuthi bazwile noma cha ngangingamamayela ngamashumi amahlano amamayela ngamashumi amathathu empeleni ukusuka kunoma kubani ngokwazi kwami kepha ngizungeze futhi ngizungeze isihlahla ngahamba ngimemeza ngoba yini na ngangisendlini yesodo enkulu kaNkulunkulu ngangingambone yonke indawo ilanga imicu ingena emahlathini uthingo lenkosazana ngaleyo impisi impo ngoloza inyamazani elki memeza ngangingamuza emimoyeni hohe ukuye yonke indawo phakeme kakhulu ungabona lapho iqhwali sesiqongweni sezintaba futhi isithunzi sehla sisithibeza isihlahla esihlala simhlaze ho buka nje noma yikuphi uzombona usemhlabeni wakhe lezulu uyakukhola lokho na ngama lapho kancanyana uthi emva kwesikhashana ngeza ukuthile kuhamba tshweke ngacabanga yini leyo na ngaqalaza ngakukhona lapho endala eguqe phansi lapho isiphepho sangaphambili sasiphephule ezinye izihlahla futhi kwakukhona ingwejeje encane eshoba ngazi noma ngabe niyazi ukuthi ziyini noma cha bangaka abaziyo ukuthi iyini ingwejeje eshoba na ingumfo omncane nomsindo kunobo bokezweni futhi yaxhumela phezulu siqinisa sasihlahle sidala lapho futhi yayenza nje sengathi ibisazo ibizo ngiklepula ngibe izincezu nje tshaka tshoke yayigxuma phansi naphezulu inyakaza yonke indawo kakhulu ngange yayingakwenza wo yayizongisike ngiqede nya awukacabanga mfo omncane asikho isidingo sokuthi uthole konke lokho kuxhuxuma ngeke wenze lutho futhi mina ngenzeni yini ngabe ngikwethusile na ngicabanga awu bewungafanele wesabe ngalokho bengikade ngidumise uNkulunkulu kuphela osenze sobabili niyabo asikho isidingo sokuthi udabuke wonke bengimdumisa ngakho-ke ungaxhuxuma wonke nje kanjalo awu bengidumisa uNkulunkulu nje bekufanele ngabe wazi kangcono kunokuba ungimpongolozele kanjalo ungangiphazamisa uma ngimemeza kanjalo ngoba ngiba nesikhathi esimnandi ngishiye phansi niyabo ngakho-ke kwenzeka ukuthi ngiqaphele ukuthi umfomncane wayecuphisa ikhanda lakhe elincane emaceleni bese ebheka phansi kulelo hlashana awu ngathola ukuthi wayengakhonkothi mina ngaphandle kwalelo hlashana kuleso siphepho kwakukade kukhona ukhozolu ukhulu olwaluphoqelelwe phansi futhi lafahlazeka phansi langena kulokho lasakazeka phansi kulokho kuqhuma phansi nomfo omkhulu lokho engwejeje yephayini encane yayixhuxume kakhulu ngakho futhi waxhumela phezulu egatsheni ngacabanga manje awuma umzuzu lapha ukhona kuthize ndawo ngoba bengikhonze uNkulunkulu ngigijima ngijikeleza futhi ngijikeleza lesi sihlahla lapha futhi ngiyambona kuzo zonke lezi zinto zakhe ezahlukahlukene nale mvelo manje kungani ezongiphazamisa ngento njengaleyo na manje nanto ukhozi oludala ngiyalwazisa ukhozi kepha ngalubuka futhi ngacabanga awu yini ngingambona uNkulunkulu kulo na manje kungaba yini leyo na ngalubuka awala makhulu amehla makhulu ampunga abhekile futhi lama lapho kulelo kati yalo ngibuka futhi labheka lengwejeje lasekele ungibuka laselubuka ingwejeje lubuka ngathi ngicabanga ukuthi uyasibhekisisa ngakho-ke ngacabanga uyazi uthini ngingakudubula uma bengifuna futhi ngalubheka futhi isibhamu sami esikhulu sasihlezi sencike isihlahla ngathi wazi ukuthi bengingakudubula uma bengifuna na alukunaganga nhlobo nakancane aluzihlalele nje lapho Lacabanga hoyi lokho uNkulunkulu afuna ngikubone ungesabi lolo khozi lunesibindi alesabi lutho belungeke lube namahloni ukutshela umphathi walo ukuthi laluphulukiswe ngokuphulukiswa kukaNkulunkulu angeke kulukhathaze lulu namandla ngeke lesabi ukufakaza uma belwemukele umoya ongcwele ukuba ubungo walo beluyofakazela impela ngawo ngoba lunesibindi akukho lutho oluhlazi sayo ngalo hawo ucawa ukuthi yini onesibindi ezingaka ngayo na yini ekwenza ube nesibindi na ngaqala kuqaphela ngalezi sikhathi lwalulokhu luzwa lawo maphiko uyazi ukuthi zizihambisa kanjani izimpiko zazo emuva laphambili niyazi zidonsa amaphiko azo ngacabanga ngiyabona uNkulunkulu ukunika amaphiko amabili futhi wazi kahle kakhulu ukuthi ungawathatha lawo maphiko amabili amakhulu futhi ungene kuleyo mithi yokwenza mapulangwe ngingakafiki kuleso siphamo esikhulu laluzethemba kulokho uNkulunkulu walunika lawo maphiko futhi luyazi ukuthi lawo maphiko ayolwenzelana Usuke kakhulu kangakanani sidalene singumuntu uNkulunkulu wasinikeza umoya ongcwele futhi namanje asikazi ukuthi uzosenzelani kunjalo akunamkhawulo ayokwenza noma yini oyifisayo lapho ukhuleka ukhole ukuthi uyakuthola futhi uyakuba nakho lelo khozi lwalungathembele ezimpikeni zalo elizinikezwe uNkulunkulu yazi ukuthi kungani na ngiyacabanga ezikhathi eziningi ukhozi lali ikuzamile yalazi ukuthi lo lukhuluma ngani futhi sinomoya ongcwele futhi awuzange uzame lapho nje ukukhona niyabo ukube besingavumele imvelo oyisebenze kithi njengoba kwenza izilwane impela luyazi ukuthi lubambelele kuphi nokuthi lungabambeleli kuphi ngakho ke lalilazi ibanga ukusuka lapho ngangimi khona ukusuka esibhengini sami esikhulu lalingaba kuleyo mithi yokwenza amapulango futhi ngangingasoze ngalubona ngakho ke lwalulokhu lunyakazisa lawo maphiko amakhulu futhi kalubheke kathi mfana omdala ngeke akudubule ngiyasiqhenya ngawe ngithele kubona ukuthile ukuthile ukuthansulwa into ethile ezosukuma lapho azi ukuthi benzani awuthandi ukukubona lokho na ingalesi sizathi ngilithande ebandla lePentecostali ngikathali ukuthi izwe elithini libabize ngabagingiki abangcwele yonke enye into Mama bathi phuhle bese bememeza ngokufanayo nje badumise inkosi baqhubeke ngo ngiyakuthanda lokho impela sikuma ubhekana nakho ngo akwenzi imehluko ukuthi ngubani hlala lapho futhi unikeze ubufakazi bakho nikeze uNkulunkulu udumo balubhekisisa lolu khozo ludala ngenkathi lusazulazula lapho yazi kancinyana futhi kwenzeka ukuthi ngikaphele lwalungangibheki kakhulu kangako lwalukhatha ala ukulalela leyo ngwejeje iluthuka tshaka tshaka Ah, lovele lwayibuka futhi emva kwesikashana lwayitasukela ngakho ke ukuphela kwento oluyenzile kwaba ukuchuma okukhulu kakhulu kanjalo futhi lwabhakozisa amaphiko alo cishe kabili futhi lwaselunga phezu kwemithi yokwenza amapulanga ngemuva kwalokho aluphindanga lawashaya kanye futhi lwavele lwalula amaphiko alo futhi njalo lapho umoya uphakama lwaluphakama nawo futhi ngama lapho futhi ngalubuka ngaso sonke isikhathi lapho umoya uluphuthumisa lwaluya phezulu kancane akuzange lunyakaze izimpaphe lukhuphuka nje phezulu luze lube ichashaza elincane ngama lapho lezi nyembezi zaqala kwehle ezihlathini zami ngathi ho uNkulunkulu yena indawo enhle kuba kuyo nakhu lapho engithanda kuba khona lapho ukulolo khozi Yabo lwenza nje ukuxuba kukonke kukhulu futhi lwethembele emaphikeni alo alizange lubhakuzise lusuke komunye umhlangano luye komunye bese lusuka kwelinye ibandla luye kwelinye yavele nje lwenza ukubhakuzisa kukonke kukhulu lwasekela uhlela amaphiko alo emandleni kaNkulunkulu lwavumela umoya ongcwele futhi waluthwala lwaphakama lwaqhubeka njalo futhi lwaqhubeka njalo Nasuka kule ngwejeje dedlala esemhlabeni lapha eboshelwe emhlabeni ayina maphiko futhi ayazi ukuthi undizwa kanjani tshaka tshaka izinsuku sezibekaliswa seledlule ayike into ukuthi ubuye ngidwele lokho kungokolunye usuku seledlule wo vele nje ubeka maphiko akhe amandla kaNkulunkulu vumela umoya ongcwele kuphakamise phezulu kwakho uqhubeke njalo njalo lalunga sayizwa ngisho nengwejeje endala ingwejeje yaphansi noma yini ofuna ukuyibiza ngakho lwakhatshale ilo tshweketshweke wo uma ibandla olunyelwa lezi zinsuku bazokhathala yilokho futhi bazokwazi ukuthi ahlela kanjani amaphiko abo futhi bayothatha uhambo lonkulunkulu bese bekhaya baphume kukho izinsuku zezimangaliso seledlule ngitshele ukuthi nini ufike sesedlule kakhulu isikhathi kuzitshele lokho kunjalo na izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into ukuthi umoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi kungukuze sanje lokho kuphela abakwaziyo ngakho ngakho ke into kufanele uyenze ukuhlela amaphiko akho anipakuzanga manje lusuke endaweni luyendaweni ngizowela bese ngibone uma lokho futhi ngizowela bese ngibuka uma lokho lalazi nje ukuthi ehlela kanjani amaphiko alo futhi yilokho kuphela okumele ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani ngokuphulukisa kukaNkulunkulu ngomoya ongcwele ukwazi nje ukuthi ukuhlela kanjani ukukholwa kwakho emandleni nasezithembisweni zikaNkulunkulu uzokuthwala ukhuphuke ngqo wena qhubekela phezulu nje njalo umuphe phethe ungene sizokhuphukela phezulu nginaphezulu laphezulu laphezulu uze ungakwazi ukuzwa lokhu lapha tshweke 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 izinsuku zezibangaliso seledlule isikhetshana zabagengi kabangcwele ngeke ukunake ngisho nokunaka uzoba kude kakhulu kaleya kwabo uze ungabibikho ebangeni lokuzwa okwabo umphefumulo wakho uzophakanyisela endawaneni lapho oh impela ngizomhlabeni wakhe lezulu yakukhona lokho angithi oh singachitha amahora kule yonto eyodwa nje sifanele sixhumele kokunye uyakholela ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni wakhe lezulu na manje kulendelayo uNkulunkulu usezwini lakhe manje bheka inxa zonke emhlabeni nezulu futhi uzobona uNkulunkulu impela uzobona manje uNkulunkulu usemhlabeni wakhe lezulu manje uNkulunkulu usezwini lakhe uNkulunkulu ugcina izwi lakhe lokho kwenza iBhayibheli libe ngempela ilokho esingakuphosela inselele noma imuphi umuntu ongakholela ebukhoneni bukaNkulunkulu noma imuphi ongakholwa noma imuphi okaMohammed noma imuphi uBuddha noma yiphi inyanga mthakathi noma abakhonze imimoya abangasekho noma yini enye egambeni lenkosi uJesu futhi wenze lelizwi liphile ngoba uNkulunkulu usezwini lakhe ngangixoxisana ngelingilanga nehlele elithile lebandla elikholwa ukuthi ibandla liyimpendulo hayi izwi bathi baloba iBhayibheli iBhayibheli lalingumlando webandla labo futhi wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi iBhayibheli lathi uNkulunkulu usezwini lakhe ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu futhi ulizwi waye kuNkulunkulu futhi ulizwi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu kunjalo waye yizwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe futhi uNkulunkulu usezwini lakhe zonke izithembiso uNkulunkulu azenzayo uma nesithembiso sakhe ukuphela kwento okufanele siyenze ukuthi sithathe izwi lakhe lingene enhliziyweni yethu futhi singalingabazi kodwa kole khona ke uNkulunkulu wenza lelozwi okunguye uqobo phakathi kwakho hamba uye emsebenzini bese ufeza yona kanye into ayethembisa ngabe wakwenza kuAbrahama na ngani uAbrahama endodeni eneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu kudala ngaphambi ngisho noma iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala ngaphambi kokuba amukele isithembiso futhi walithatha lelozwi walifaka enhlizweni yakhe futhi waligcina lapho iminyaka engamashumi bini ntalo kepha laveza ngamashini lokho esithembise saziyiko ngabe kunjalo na uNkulunkulu sezwini lakhe zonke siyakwazi lokho akukho ngisho ichashaze lilodwa leBhayibheli eliziphikisayo lona uqobo nginganika noma ubani noma yini abayifunayo ngizoshumayela ivangeli futhi ngithathe iminikelo yothando unyaka futhi nginikele ngawo konke okuncinyana kumuntu ongathatha izwi likaNkulunkulu liphikize ngezwi likaNkulunkulu kimi kunjalo kukho lapho futhi ngike ngaba naleyo nselele eminyaka ngeminyaka ngisathatha umnikelo wami wothando isizathu kukho lapho ungahle uxakeke kakhulu kubuhlakani bakho ngoba ibhayibheli li uJesu wabonga uyise wakhe ngokufihla emehlweni abahlakaniphileyo nabantu kuqonda wakwambulela izingane zona eziyofunda niyabo yizwi likaNkulunkulu izwi liyimbewu manje thatha imbewu ninabantu lapha eWest Coast ningabalimi abakhulu manje thatha isihlahla sakho samawolintshi manje thatha isihlahla sakho samawolintshi lapho uqala ukusithola siyimbewu uyifaka emhlabathini futhi leyo mbewu izokhiqiza isihlahla samawolintshi impela manje yileyo ndlela kungayo manje lezi zihlahla samawolintshi ukuphela kwento oyenzayo ngaloko uma sesithi asibe side njenge iyintshi elilodwa ukuphakama angazi ukuthi singakanani isilinganiso samawolintshi isihlahla esingawakhiqiza empilweni yaso yonke ake sithi okwesibonelo isilinganiso esingamakhulu amahlanu manje lokho kungaba ngaphezulu noma ngaphansi angazi kodwa ake sithi isilinganiso esingamakhulu amahlanu wazi ukuthi lonke iwolintshi eliyonke libe kuleso sihlahla likuso uma sesicishe nje sibe iyintshi elilodwa ubude na ngabe ubukwazi lokho na impela kunjalo kuphi na livele imbewini manje kuphela kwento kuyiyo sitshaliwe nje sabekwa ubala futhi sifanele sidonse simunca amanzi emhlabathini ukuze sithole ukondleka futhi simunca amanzi emhlabathini futhi sifanele siphuze ngaphezu kwesabelo saso futhi ngaso sonke isikhathi ngoba sifanele sifuqele ngaphandle futhi lapho siphuza emanzini sifuka kuphuma emagatsha siphuza amanzi amaningi sifuqa kuphuma emaqabunga siphuza amanzi amaningi sifuka kuphume izimbali siphuze amanzi amaningi sifuka kuphume amaolintshi siqhubeka nje lokuphuza futhi sifuqe sikhiphe kepha sifanele siphuze leyo ndlela ikhona lingayo lihlezi phakathi nendawo ngqo nezwi likaNkulunkulu amen futhi uma ninesidingo sanoma yini livele liphuze nje bese sifuqa kuphume liyaphuza bese sifuqa kuphume uma umuntu ecelisa ngomoya encwele konke azoke akusebenzise uhambo welo lempilo yakhe kukuye khona lapho yabo mnumzane kuphela kwento sifanele siyenze ukuphuza nokuphuza 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 futhi uphuze size sikuthole sitshale kuKristu Jesu futhi ekuhumusheli kwami ngaye ungumthombo kapheli wokuphila lokho kangeke ngicabanga ukuthi yikho futhi lapho sitshalwe ngaphakathi kuye akapheli singathatha kuye ubuvu kumnene kubele kubekezela amandla okuphilisa thembisa ukuthi uye kunikeza ngoba sitshalwe embewini yezwi lakhe futhi lizokhiqiza khona kanye uNkulunkulu athile yokukhiqiza imbewu izwi uNkulunkulu ezwini lakhe siyakukholwa lokho asikukholwa na sonke siyakholwa uyabona uNkulunkulu uyaphendula eminyakeni edlule ngenkathi ebatshela ukuthi bakhuphuke iPentecost babezokwamukela umoya ongcwele eminyaka ngaphambi kwalokho ku-Isaiah wathi umyalo ufanele ube phezu komyalo umuntu waphezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelela kulokho kuhle ngezindebe ezingingizayo nangolunye ulwimi ngizokhuluma kulabo bantu futhi lokho ukuphumula yabo wakusho ngaphambili kwase kuthi izwi lakhe leza ngapha futhi lebonakaliswa konke uMesiya othenjisiwe kusukela entsimini yaseyiteni inzalo ifanele ichoboze ikhanda lenyoka kanjalo njalo wafezeka uNkulunkulu usezwini lakhe manje uNkulunkulu usemhlabeni wakhe lezulu yithi amen uma ukukholwa uNkulunkulu usezwini lakhe ngiyakukholwa thanini amen manje uNkulunkulu endodaneni yakhe manje uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo yilokho umbhalo okushoyo yena uNkulunkulu uzokwehla futhi aphile emzimbeni owazalwa intombi uMaria noNkulunkulu wazibonakalisa yena uqobo ngoKristu ukukhombisa lokho izindlanye zakhe zingahloniseki ezaziyikho ukukhombisa lokho ayekuthanda ukukhombisa ukuthi ukubekezela kwakhe ukukhombisa amandla akhe ukukhombisa nokuzibonakalisa uNkulunkulu waphila kuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo ngakhuluma nosifazane lapho esikhathini esithile sedlule noma wabiza ukunaka kwami wathi Melissa Branham wathi ngiyazithakasela izithumelo zakho mina ngiyethamela imihlangano yakho kodwa wayengowelinye ibandla lehlelo elingakholwa ukuthi Jesu wayengonobunkulunkulu futhi wathi awu wayengenabo ubunkulunkulu ngase ngithi wathi uzama ukumenza abe ngonobunkulunkulu kakhulu ngathi wayengonobunkulunkulu Oh, wathi mnumzane ngizokuvuma ukuthi waye indoda elungile nama ngifuna ukulimaza imizwa yakho abanye babo bangabanga nebame abayigugu yi-Christian science futhi wathi yena wayengesiye ongonobunkulunkulu wathi ngizovuma ukuthi wayengumprofethi kodwa wayengesiye ongonobunkulunkulu futhi wena uzama ukumenza abe ngonobunkulunkulu ngathi wayengonobunkulunkulu noma umdukizi omkhulu kunabo bonke umhlaba owake waba nabo kunjalo ngathi wayengonobunkulunkulu wayengaphezu komprofethi wayengunkulunkulu phezu kwabaprofethi impela wayenguye ngathi wayengonobunkulunkulu wayesethi manje wena uthe ubungoqavile futhi ubukholwa umpala ngathi ngiyakholwa wayesethi uma ngifakazisa kuwe ngebhayibheli lakho uqobo ukuthi wayengesuye ongonobunkulunkulu uzofakaza ukuthi ngiqinisile na ngathi yebo mnumzane uma ibhayibheli lathi wayengesuye yongonobunkulunkulu khona ke ngizokholwa iBhayibheli ngase ngithi kodwa ngifanele ngiwubone umbhalo wathi kuJohane ngale kuJohane ongcwele lathi ngenkathi uJesu ehlele ethuneni likaLazaru wakha lezi nyembezi futhi wathi uyazi uma wayengonobunkulunkulu wayengeke akhale lezi nyembezi ngathi tate ulapho osekele khona umcabango wakho na wathi yebo mnumzane futhi lokho yiqiniso waye ethuneni likaLazaro wakhala izinyembezi lokho kukhombisile ukuthi wayengesiyo ngonobunkulunkulu ngathi impikisano yakho izaceka ukudlula isobho elenziwe ngezithunzi zenkukhu ebulewe indlala ngathi awu wazi kangcono kunalokho futhi wathi oh waye wayengumprofethi waye indoda elungile ngathi wayengaphezu kokuthi uNkulunkulu waye kuye wayengumuntu kodwa wayengumuntu wakabili okokuqala wayengumuntu umoya okuye wawunguNkulunkulu ngathi uNkulunkulu wayekuKristu wathi ha qhabo ngathi bukane nikazi ngizethatha umbhalo wakho uqobo wayengumuntu kodwa wayengumuntu onguNkulunkulu lapho ethele zansi ethuneni likaLazaru wakhala izinyembezi njengomuntu iqiniso lelo kodwa ngenkathi yesemi lapho waqondisa amahlombe yakhe amancane aqhothile aphakama futhi wathi Lazaru phuma Uthi umuntu ofile owayesefezi thukezini wavuka lokho kokungaphezu komuntu umuntu wayengekwenze lokho lowo kokungunkulunkulu endodaneni yakhe wayengumuntu ngenkathi yehle entabeni elambile efuna ukujize angakudla ebheke engqoyi sihlahleni ukuze athole okudliwayo wayengumuntu ngenkathi elambile kodwa lapho ethathe izinhlanzi ezimbili namabhiskidi amahlanu futhi wonke izinkulungwane ezinhlanu lokho kokungaphezu komuntu lowo kokungunkulunkulu endodaneni yakhe impela kwakunguye ngumuntu ngenkathi yelele phandle lapho kuleso sigebhe ngalobo busuku amandla ephumile kuye waze wababa uthakathaka kakhulu wayengakwazi amakhakasi awazange amvuse nokumvusa wazanyazanyiswa kuleso sigebhe esidala njengesivalo sebhodlela lapho olwandle olunamandla odevela abayizinkulungwane eziyishumi basolwandle bafunga ukuthi bazomminzisa ngalobo busuku esalele ngumuntu ngenkathi yelele futhi akhathele ngenkathi ebeka onyawo lwakhe phezu kwentambo yesigebhe wabheka phezulu wabe esethi thula uthi du futhi imimoya namagagasi kwamlalela lokho kwakungaphezu komuntu uNkulunkulu wayesendedaneni yakhe impela wayengumuntu ngenkathi efa lapho esiphambanweni ekhalela isihe wayengumuntu ngenkathi efa wakhala njengomuntu waba nezinhlungu njengomuntu Kodwa kusenge phasika lapho eqabula ukufa isihoko nezimpawu zasethuneni uthi wavuka futhi ungaphezu komuntu wafakazela ukuthi wayengumuntu Living he loved me dying he said Ephila wangithanda efa wangisindisa empela wathola izolo zambi sayakudele evuka walungisisa ngesihle njalo ngolunye usuku yeza oh usuku oluhle kangaka uNkulunkulu wayesentethaneni yakhe ebuyisana nomhlaba kuyo uqobo. Ngabe uyakukhola lokho na? Impela uNkulunkulu wayesentethaneni yakhe ngokushesha. Isikhathi sethu siyabaleka. Enye into si uyakholelwa ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu na? uNkulunkulu usezwini lakhe na? uNkulunkulu wayesentethaneni yakhe na? Manje uNkulunkulu kubantu bakhe kulungile, sizobona ukuthi uyeza yini ehlele ezidalelwe singumuntu ngokufanayo nje njengoba yenza emvelweni. Izidalwa ezingabantu ziyingxenye yemvelo yakhe impela bayiyo. Manje qaphelani, uNkulunkulu waye kubantu bakhe. Kwakungubani ngobunye busuku endikimbeli yethu ku-Elija ngenkathi usana oluncane lalubulawe yisifo sonhlangothi welanga futhi labekwa amahora namahora empeteni womprofethi lapho umuntu obizwa ngo-Eliya ehamba eya emuva lephambili ehle enyuka kwiphansi lendlu futhi wabeka umzimba wakhe kuleyo ngane efile futhi yaphila. Lo kwakunguNkulunkulu kubantu bakhe impela. Kwakunjalo kwakungubani ukuthi ngenkathi uPetro omgcwele umpostoli umdobo ongazi kakhulu iBhayibheli lathi wayengazi lutho futhi engafundile, kwakungubani lapho ihamba yehla ezidalatini futhi abantu babeka abagulayo esithunzini salowo muntu futhi baphulukiswa na? Ngabe kwakuyisithunzi somuntu esabaphilisa na? KwakunguNkulunkulu kubantu bakhe ke okwenza ukuphulukisa. Ngungubani uPaul ongcwele ngenkathi bethathe emzimbeni wakhe amaduku noma izindwangu futhi yabekwa kwabagulayo na? uNkulunkulu wayekubantu bakhe bamqonda uNkulunkulu kuPaul ongcwele impela bakwenza. Kwakungubani ngenkathi izigejane samagwala amancane khuleka athatha izwi likaNkulunkulu futhi akhuphukele phela kose na? Babeneminyango yonke ivaliwe, amafasitela evaliwe futhi babe phakathi lapho izinsuku eziyishumi. Kwathi kungazelelwe kwavela umsindo ovela ezulwini njengovunguzayo umoya namandla wagcwalisa sonke esakhiwo lapho babehleli khona. Izilimi ezahlukene zehlela kubo njengomlilo futhi baphumela emigwaqeni bahamba lapho ake baba nokwesaba baphumela phandle lapho beshumela evangeli futhi beqhubeka njengezigejane zabantu abadakiwe. Kwakuyini na? uNkulunkulu kubantu bakhe. uNkulunkulu ehamba-hamba phakathi kwabantu bakhe. uNkulunkulu kuwe. uNkulunkulu umoya ongcwele kuwe ihamba-hamba manje ebuyisana nezwe kuye uqobo. Yini eyenza laba befundisi abaphefumulele bashumayela evangeli na? Yini ebenzayo na? Mhlasimbe ngesinye isikhathi izitakwa, ngesinye isikhathi abakembuli, ngesinye isikhathi amadoda amabi ngokungazelelwe ukuthile kwashintsha futhi nakho bamile beshumayela evangeli futhi banikele ngezimpilo zabo futhi abanye babo cishe bephila njengabampofu ngangokunokwenzeka lapho babengosomabhizinisi futhi bebengaceba begibele izimoto ezinkulu futhi babe nokunethezeka kodwa bakunikele futhi bakudela. Kungani na? uNkulunkulu kubantu bakhe ebuyisana nezo kuyo uqobo. uNkulunkulu kubantu bakhe. Uyini okushaya owesifazane omncane noma owesilisa omncane futhi uyasukuma futhi ubuso bakhe bukhanya njengekhandlela futhi ukhuluma ngolwimi angazi lutho ngalo, noma uyasukume ngaphansi kohlobo olufanayo lokuphefumulela futhi anikeze umlayezo ebandleni lakhe na? uNkulunkulu kubantu bakhe. Amen. Kuyini lokho kuze kulo msamo mhlangano emuva komhlangano futhi kwenza izimangaliso ezifanayo ezenziwa nguJesu ngekathi waye lapha emhlabeni? uNkulunkulu kubantu bakhe. Indaba ukuthi kungaba kangakanani kimi kufanele kube kuwe futhi ngoba ngeke kusebenze ngami nje ngedwa, uthatha mina nawe ndawonye ukukwenza kunjalo sonke ndawonye. uNkulunkulu kithi sonke uNkulunkulu, hayi kuma Methodist kuphela noma iBaptist noma iPentecostal noma iPresbyterian, kodwa uNkulunkulu kule lonke ikhole lemukela umoya ongcwele. Lo uNkulunkulu umoya ongcwele kubantu yabuyisana nezwe kuye uqobo. Buka ukuthi ubenza kanjani abantu bakukholwe ngezinto ezifanayo azenza kwabo kuqale Pentecost. Uyakwenza kubo namuhla indlela efanayo, bemukele umoya ongcwele ngendlela efanayo, ngezibonakaliso ezifanayo nezimangaliso ziyabalandela. uNkulunkulu semhlabeni wakhe nezulu uyakukhola lokho na uNkulunkulu sezulwini lakhe ngabe uyakukhola lokho na uNkulunkulu sendedeni yakhe ngabe uyakukhola lokho na uNkulunkulu kubantu bakhe ngabe uyakukhola lokho na uNkulunkulu ehamba kukho konke ngakho ke uFiliphu wathi sikhombise uyihlo futhi kuzosanelisa ngiyelisekile namuhle ukuthi ngingakwazi ukubona uNkulunkulu nomapi lapho ngibheka khona ngimboni kuphela kodwa ngazizwela yena futhi ngiyazi ukuthi ulapha njengoba imbongi yathi ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila uphila ngaphakathi enhliziyweni yami ngibheka umoya wakhe futhi ngiwubona ungikhuthaza ungihambisa uyakhuthazela ngokuthile umoya ongcwele uNkulunkulu lapha namhlanje bangani uNkulunkulu lapha usemvelweni yakhe phandle ngaleya ihlobo nobusika amaqabunga ezimbali izinyoni izilwane usekushoneli kwelanga ukuphuma kwelanga usezibweni sokuhamba kwelanga nezikanyezi ukhona kuyo yonke indawo uNkulunkulu ukuyo yonke indawo usemhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu usezwini lakhe noma ngubani uzothatha izi lakhe noma yisiphi isithembiso ake ngiqhubeke ngiqophe ngokusho lokhu uma uzothatha isimilo sokuziphatha somqondo sikahle ngakunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu sizosifezekisa lokho engicabangayo ngezwi lakhe thatha noma yisiphi isithembiso phakathi lapha futhi uma uthatha isimilo sokuziphatha somqondo sikahle ngakuso uNkulunkulu uzokufezekisela sona uNkulunkulu usezwini lakhe uNkulunkulu usendedeni yakhe wayengono buNkulunkulu uyindoda kaNkulunkulu ngiyakhola lokho ngakho gogo kukimi ngiyakukhola yebo mnumzane wayengekho ngaphezulu wayengumprofeti impela wayengumprofeti wayengumshubayeli wayengumculi wayenguNkulunkulu uNkulunkulu ebonakaliswa enyameni uNkulunkulu ehlela enyameni ukubuyisana nezwe kuyo qobo khona ke leyo nto edala kaNkulunkulu emakalisayo yafa futhi kekathi ifa yanikela ngempilo yayo yavuka futhi ngephasika futhi uNkulunkulu wavusa umzimba wayo wawubeka ngakweso nene sakhe futhi wathumela umoya ongcwele muva ukuyoqhubeka nokuzibonakalisa wona uqobo phakathi kwabantu futhi umoya ofanayo kuJesu Kristu phakathi kwethu namhlanje uzibonakalisa wona uqobo ngokuqhubeka kubantu ngezibonakaliso ezifanayo izimangaliso ezifanayo ubanika umoya ongcwele ofanayo ukhuluma ngohlobo lwezilimi ezifanayo unikeza uhlobo olufanayo lokuhumusha ukubona imibono uphuma uphilisa abagulayo ncamashintshe njengoba enzile kuqaleni uNkulunkulu phakathi kubantu bakhe ungani sibheka ke sikhombise uyihlo futhi kuyasenelisa siyambona ubaba siyambona ubaba ngikathi ngihuma ngibuka ngaphandle lapha futhi ngibona ukushona kwelanga ngibona ubaba lapho ngibona ukuphakama kwelanga ngibona ubaba uma ngizwa kumemeza kwasendle kwesilo ngibona ubaba uma ngibona lezo zimbali ziqhakaze ngibona ubaba awunjalo na ngiyambona izini lakhe ngaso sonke isikhathi uma ngithatha izi lakhe ezithembisweni ngiyambona ubaba ngibheka uJesu ngibona ubaba ezibonakalisa endodaneni ngibheka abantu bakhe ngibona ubaba ngimbone sebenza phakathi kwabantu bakhe ezibonakalisa eqhubeka njalo sikhombisa yihlo nanga ukhona lapho kulento embama esebenza phakathi kwabantu bakhe kubantu bakhe kubantu bakhe phezu kwabantu bakhe haleluya uya uNkulunkulu kubantu bakhe asikhuleke makadunyise uNkulunkulu ngabe niyamthanda na kulungile ngikhole ukuthi uBhili ungitshele umkhuleko ongamashumi amahlanu kulungile ikhadi lomkhuleko lokuqala phakamisa isandla sakho masinye impela ukuze sikwazi ukubona manje futhi ulunge ngokusheshsha emqeni umkhuleko sizobona ukuthi le kwenzeka nginikulindile na ikhadi lomkhuleko lokuqala ubani nalo na lelininikazi lapha linekhadi lomkhuleko lokuqala na ngicela ikhadi lomkhuleko lokuqala bekuyilupho uhlavu na uE
prayer card E number 1 raise up your hand
ikhadi lomkhuleko iye lokuqala phakamisa isandla sakho lesibili kulungile lesithathu lesine uzani kapha uzokwazi na lesihlanu isithupha esikhombisa lokho kulungile phakama ngqonje ngoba ngibize nje sukuma isikhombisa isishakalombili isishakalelunye ishumi ishumi nanye ishumi nambili ishumi natathu ishumi nane ishumi nahlanu ishumi lesithupha ishumi lesikhombisa ishumi lesishakalombili ishumi lesishakalelunye amashumi amabili nanye amashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu amashumi amabili nane amashumi amabili nahlanu manini nje umuqa manje Banda ngaba ngena likhathi lomkhuleko bakabisana izandla zenu ngabe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu kubantu bakhe na uNkulunkulu ofanayo wahamba egalile kuJesu Kristu uyakholwa ukuthi yena ulapha namuhla kuwe umoya ofanayo wakuJesu na uyindodana kaNkulunkulu ezalwe intombi futhi ningamadodana athathiwe nguye umoya ofanayo wakuye ukuwe kulungile Amashumi amabili nesithupha, amashumi amabili nesikhombisa, amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalolunye, amashumi amathathu. Mabeze labo sizobabiza kanjalo ukuze singeke sibe nokuminyana uyazi ukuhamba-hamba kakhulu kulungile amashumi amathathu amashumi amathathu nanye amashumi amathathu nambili amashumi amathathu nantathu amashumi amathathu nane amashumi amathathu nahlanu amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesishiyagalolunye amashumi amane lokho kulungile hamba nje khona lapho futhi bazokufaka ngqo kulayini uma ungakwazi ukuhamba ngani yazisa uthile bazokuthwala manje bangaka abangenalo igadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho uthi ngifuna uNkulunkulu angiphilise kule ntambama nginendaba nokuthi ungubani uvele kuphi noma yini vele uthi ngifuna uNkulunkulu angiphilise ngiyakholwa kulungile amashumi amane kuya emashumini amahlanu manje mabeze wonke umuntu onekhadi lomkhuleko sukuma uze lapha manje wena onekhadi lakho lomkhuleko sizolinda nje imizuzu yalembalwa bese siqala ngqo emqeni ukukhulekela abagulayo manje sifanele ukuqeda emizuzwini eyishumi noma eyishumi nehlanu elandelayo ngakho-ke sibekezelele nje kancane futhi khuleka ngakho konke kukuwe manje ngifune nibuke ngapha ngabunge wenu manje manje khumbula ngabe zikhona ezihambi lapha ezingakaze zibe komunye wemihlangano ngaphambilini na kunenqwaba impela bheka nje siyajabula kakhulu kuba nani ngithemba ukuthi uzoqhubeka kulolu hlobo lwenkonzo kungukuthi lapho umoya ungcwele uma ungelona yilunga lebandla elithile levangeli ligcwele futhi ngokwemvelo singakucela uma uthanda uhlobo lwenkonzo lapho umoya ungcwele ungene futhi uhambe bheka laba befundisi lapha bahlala kule lonke lelizwe lapha futhi bazongiyabonga dade bazojabula kuba nawe ebandleni labo manje ngifuna ukusho lokhu ukuthi wonke umuntu ophendukile kuleliviki wonke umuntu ophendukile lapha kuleliviki manje bukani lesi sikejale sebefundisi bamele into efanayo engiyenzayo asinamehluko nhlobo sifana ngokuphelele siyakholwa evangelini eligcwele ubhaphathizo kwamoya ongcwele zonke lezi zinto bonke laba befundisi lapha zonke siyafana ncamashi nje futhi sifuna ukuthi ujoyine amabandla abo ukuze uqhubekele phambili manje banga umsamariya olungileyo ufikile wathela amafutha ezilondeni kodwa uyakuthatha manje futhi yena ufuna ungene kwelinye lamahhotelana lapha eliseduzane kunawonke nawe useqedile ukukhokhela umelusi ukuthi akunakekele ngakho-ke usekhokhelwe wamukele umoya ongcwele wathola izibusiso zikankulunkulu nempilo nesambulo angavele wondle umphefumulo wakho ngakho-ke woza manje ujoyine elinye lamabandla futhi kuzoba yinto enhle kunezo zonke ongayenza kugcina umoya wakho ewondlekile futhi uqhubeka uNkulunkulu abe nawe manje asizisho ukuthi siyinoma yini okudlula umfowenu manje uma uhlwithe luza namuhla futhi uNkulunkulu bengathatha labo abafanelekile abayise ekhaya kuqala ngizoba ukugcina ukusuka lapho emsamo kunjalo ngazalwa kungakabi isikhathi nge uma iningi lenu befundisi bephentekosta lapha abadala kunami eminyekeni edlule nani lapho esitaladini ishumayela lapho kuhlushwa kokunzima nanilungiselela indlela engigijima phezu kwayo nanitshela abantu ukuthi lezi zinto zizokwenzeka ngokufanele nigawule zonke izinhlobo zamahlathi nezinto phezu kwazo zonke izinhlobo amadwala anqwabelene niyabo ngiyingane nje futhi yinina ningabazalwane olethe lokhu ningabafowethu dadewethu abenze lezi zinto nikhulume kuphela kubantu futhi nabatshela ukuthi kuzokuza nibeke isisekelo Enye ubeke sisekelo omunye ungumbazi omunye ungumlungisi wamapayipi omunye usebenza kogesu indoda kaNkulu iyagcinyekwa yabo futhi manje njengoba siqhubeka futhi omunye ngamunye unendawo yakhe futhi manje sifuna nini abantu nazise futhi nihloniphe abazalane bethu kanye nalama bandla futhi nivumele umbuso kaNkulu ukhule futhi wande njalo njalo ngumkhuleko wethu manje angekwazi ukuphulukisa ukuphulukiswa sekuvele kuthengwe ngumoya ongcwele bangaki abakwaziyo lokho na uKristu wakwenza eCalvary into kuphela okungukuthi mhlawumbe amadoda lapha angabefundisi angathatha izwi likaNkulunkulu bengingeke ngaba lesibini sokuma phambi kwabo ngezwi likaNkulunkulu nanoma yini ephambene ngoba babiziwe lelo ihhovisi labo bayashumayela bayazi ukuthi bakhuluma ngani ngakho-ke nje lalela bakushoyo bese uthi amele bese uqhubeka ngoba bangamadoda kaNkulunkulu ngiyabalandela futhi ngithola ukuthi basebhayibhelini futhi bakhuluma iqiniso awumanje angishumayeli kakhulu kepha isiphiwo sami isiphiwo sokubona lowo ujesu wayengumshumayeli wayengumboni futhi futhi engxenyeni yami kungukuthi nginayo imfundo eyanele yokushumayela kepha nginesiphiwo sokubona izinto ngaphambili ngisho ngaphambili nokubikezela ngoba empepelini ukuthi wathunyelwa abapostoli abaprofethi abavangeli abafundisi abelusi konke lokhu kwakungukuba kupheleliswe ibandla uNkulunkulu wababeka ebandleni manje kunezifo ezishiyakalolunye zikamoya ukuthi sigabela izandla kanjalo njalo futhi sikhulekele ngobuqotho okwedlula konke ngeziphiwo ezizedlula zonke futhi ziveze ngaphambili kanjalo kodwa lezi ezinye ziyizipho ezimiselwe ngaphambili nguNkulunkulu uNkulunkulu uzibeka ebandleni enyakeni olandelayo yena uJohane umbhaphathizi wayengumanduleli okhethekile walowo nyaka uNkulunkulu wamisela ngaphambili nje ukuthi yenze leyo msebenzi ingabe uyakukhola lokho na impela wakwenza uJesu wathi ngabe naye uyobona umprofethi na wathi ongaphezu komprofethi nabo uJohane wayengakwazi lokho kodwa uJesu wayekwazi nabo futhi uJeremiya ngaphambi kokubazalwa uNkulunkulu wathi ngakwazi ngakungcwelisa ngakumisa waba ngumprofethi ezizweni lelo iqiniso kunjalo na manje ngekathi uJesu elapha emhlabeni wathi ngekathi esehamba wathi kusesikhashana nezwe ungakukhohlwa lokhu mngane ongumkristu kusesikhashana izwe lingasangiboni lokho nizokibona ngokuba ngizoba nani kini kuze kube sekupheleni kwezwe ngabe wakusho lokho na uzoba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe ibhayibheli lasho lokho unguyizelo lamuhla naphakade lokho kusho ukuthi okufanayo ngomthetho ufanayo kamandla ukuphela kwento ehlukile kuJesu namuhla emhlabeni nalokho ayeyikho ngalesiya sikhathi namuhla ulapha ngesimo sikamoya ongcwele umzimba wakhe uhleli ngakwesokunene zikaNkulunkulu ezulwini ngelinye ilanga iyofika futhi labo abakuKristu bazovuka futhi bahambe naye yabo yilokho esikubhekile ngalelo suku kepha umoya wakhe ngawo wonke amandla akhe nokubona nakaliswa unikeza umzimba wamakholwa emhlabeni wonke manje lengolosi yenkosi uma ingenzi futhi yenze imisebenzi efanayo leyo eyenziwa kuJesu kodwa-ke akuwona umoya owokuJesu kodwa uma wona wenze imisebenzi efanayo uJesu ayenzayo ngoba wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza yazi iphepheli lithi isakhiwo sifanayo uJohane weshumi nane imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ngisho neminingi kwalena niyakuyenza ngoba ngiya kubaba wami ngiyazi ukuthi King James ikubeka okukhulu kungeke kwaba okukhulu eyokuqala ithi okuningi isizathu wamisa imvelo wavusa abafileyo awu konke nje ubungeke wenze okukhulu kwedlula akwenza ebebandla lizokwenza okuningi kunakho ngoba ngenkathi sinomhlangano lapha banemhlangano e-Afrika banawo e-Brazil bazungeze umhlaba wonke yabo ngoba kungaba ngaphezulu uNkulunkulu wabonakaliswa kumuntu oyedwa ngalesi sikhathi indodana yakhe uJesu manje ubonakaliswa ebandleni lakhe emhlabeni wonke kodwa umoya ofanayo wenza imisebenzi efanayo Ngisubu kuwe ongenalo ikhadi lomkhuleko manje ingabe lisekhona elinye ikhadi lomkhuleko ezithamelini na uma likhona ufanele ungene emqini wena ongenalo amakhadi omkhuleko kwakukhona isifazane ake sisho kanjena akufundeki ngalendlela kepha isifazane ngesinye isikhathi wayenenkinga yomopho futhi wayengazi ukuthi uzofika kanjani kuJesu kepha wathi uma ngingathile umphetho wengubo yakhe ngiyamkhola ngizokhulukiswa bangake abake bayifunde leyo ndaba na ngani impela sifundile futhi manje wazi shutheka wangena esixukwini futhi wazi shutheka wedlula bonke abaxeki futhi wathi ingubo yakhe manje ingubo yasePalestine zazi lenga zikhululeke futhi zazi nengubo yangaphansi manje akakuzanga kumthinta ngokuphathekayo kodwa wathi ngubani ngithintile na ngakathi emthinta futhi wabuyela ngaphandle zithamelini kubani ungithintile la futhi ngani uPetro wamkhuza wathi inkosi kungani usho into efana naleyo na ngani wonke umuntu yakuthinta futhi wena uthi ubani ungithintile na wamkhuza washo iBhayibheli wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi futhi wabheka nxa zonke ezithamelini waze wamthola owesifazane omncane wayesethi kuye ukukhola kwakho kukusindisile wayekade nenkathazo yomopho niyakukhumbula lokho na manje bangaki besizane labo befundisi basesontweni lapha nonke ningabelusi abafowethu abangabelusi iBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla laphakade ngabe kunjalo na futhi iBhayibheli liyakusho ukuthi ungumpristi omkhulu ehlezi ingakho kweso kunene sikaNkulunkulu manje ukwenza kokusela phezulu kokuvuma kwethu ungumpriest omkhulu ongathintwa ngomuzwa wobukuthakathaka bethu ngabe kunjalo na niyakubona lokho na umpriest omkhulu manje uma enguye izolo laphakade uhlobo lufanayo lokuthinta lungaletha imiphumela efanayo ngabe kunjalo na manje bhekani kuye ubungamthinta kanjani na ngokukholwa kwakho yelulela phezulu uthi Nkosi Jesu ngelesi ngo esilukhuni lalelani celani lokho ungazikhulekeli khulekela umunye umuntu ake sikuthathe ngaleyo ndlela hayi njengawe uqobo khulekela umunye umuntu kwangathi umoya ongcwele angakubona lokho vele ukhulekela umunye umuntu abathile babathandekayo bakho noma omunye omaziyo ukuthi kukhona ndawo noma ukuthize kanjalo nikhulekele lokho uyabo ukuthi uzokwazi ungaha akudingeki ukuba babe lapha uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko uyazi ukuthi ukhuleka mayelana nani bangake sakweni abayizihambi kimi baziyo ukuthi angazi lutho ngawe na phakamisa isandla sakho ngiyabonga ngiqekele wonke umuntu ezantsi kulomugqa womkhuleko nonke niyazi uyazi ukuthi ngisihambi kuwe phakamisa isandla sakho angikwazi manje niyaqonda uma ukuthi lokukodi kuvela kwesifazane omncane kwenza uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yibe buthakathaka amandla aphuma kuyo amandla asho ukuqina ubuye ukwenzani lowo mugqa kimina isoni esisindiswe ngomusa na niyabo nansi incazelo yakho umningi kwalokhu uzokwenza niyabo nakho lapho khona manje uma kufanele ngithathe uhafu walowo muqo omkhuleko ekuboneni ukufihlakele mhlawumbe bayongikhipha sebengithwele kungiceda amandla nje kukhona ukuthile ngakho angikwazi ukukwenza konke lokho kepha ngingakhulekela ngamunye yilokho okufunayo empeleni akunjalo bantu na ukubeka izandla manje uJesu akashonga ukuthi bekani izandla futhi nikhuleke wathi lezi zibonakalise zakubalendela abakhulayo uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo akukaze kuthiwe nibakhulekele vele ubeke izandla uyalo wokukhuleka uthi bizani amalunga ebandla abagcobe ngamafutha abakhulekele lokho kwenzelwe ibandla kepha isiphiwo sokuvangela sokuphulukisa ukubeka nje izandla phezulu kwabagulayo siyakwazi lokho hayi ukuba khulekela bekani izandla kubo lezi zibonakaliso ziyolandela manje kepha ukuthi asibone kubani umfowethu ubodazi ubani na kulungile ukuze nje umoya ungcele ungaqala uhambe phakathi kwethu manje bukani angifuni noma ubani azulazule ngiyacela manje yonke indawo thula ngempela yiba nenhlonipho yokuzithoba manje ngiqonde lapho umoya ungcele wenza noma yini ufuna ukumdumisa lokho kulungile kufanele kwenze lokho kodwa ungazulazuli hlala uthule ngoba ngamunye wenu ungumoya bese kuthi ke ucobo lukamoya ongcwele lufike bese uthi omunye emuva ngale yayimuva kwalapho ethi kaze ngabe lokho kunjalo yini ngiyakuzwa lokho khona lapha umunye emuva lapho ethi awusho John uyamazi sibanibani sibanibani na bengingu sibanibani uyabo lokho kuyaxambukela yabo ngoba uma umoya omkhulu wokuphila ukuphakade unathi futhi ungiqobele ukuthile lapho ke ngizenza sengathi kushaya inhliziyo uyabona wena yileyo ndlela engiyakuthola ngayo niyabo wena mthinte futhi ngokusebenzisa lokho lapho ukhuleka kuye umusa nokukholwa kwakho kuyamthinta lapho ke uvele ngiyazi ndikela nje qubu lwami bese yena ekhuluma kakhulu bese qala ukungitshela lapho ke yiba ijaji ukuthi kuqinisile noma qhabo manje uma ezokwenza lokhu okukugcina manje siyahamba silungela ukumhlangano ulungiselela ukuvalwa emizuzwini embalwa ezayo bangake ozothi ngizokwamukela ngenhliziyo yami yonke futhi ngikholelwe noma yini enginesidingo sayo uNkulunkulu kubusise manje Baba sezulwini ezandleni zakho ngibeka lezi zithameli ngithatha yonke imimoya ngaphansi kolawulo lwami ngokwenzela udumo nenkazimulo kaJesu Kristu ngikucela egameni lakhe amen manje ininikazi lapha ngiyakholwa liphakamisa nje isandla salo ukuthi belisihambi ngokuphelele kimi angilazi mhlawumbe kokuqala kwethu ukuthi sisondelane kangaka ndawonye ngaphandle kokuthi sidlulene endaweni ethile esitaladini ndawo kepha uNkulunkulu uyasazi sobabili manje umama nje ephikisizani bangane nasi sithombe namuhla sikaJohane ongcwele wesifazane nowesilisa behlangana kokuqala nga uJesu nowesifazane waseSamaria manje angisiye uJesu futhi yena akasiye owesifazane waseSamaria kodwa kungomunye unyaka umoya wakhe ofanayo ulapha owesifazane embi lapha angahle abe ngumceki angahle abe ngumkristu angahle abe ngumkhohlisi angahle ukuba udinga imali angahle ukuthi umele umuntu othile angazi bengingekwazi ukukutshela nje kepha uNkulunkulu yazi manje uma izoma bese ngitshela ukuthi makabe ngumahluleli uma ezongitshela ncamashiyo ukuthi ize ngaye uma ngikukhona noma yini ngaye bengingeke ngikwazi kodwa uma eyongitshela ukuthi ize ngaye makabe ngumahluleli bese kuthi ke awu uma kuqinisile uyazi ukuthi kuzofanele ukuqhamuka kunyuhlobo lwamandla ngabe kunjalo na abanye awu Kona ke ungawahlukanisa kanjani ngezigaba lawo mandla na ashumayele evangeli aphakamisa uJesu Kristu abizela izoni altare ephulukisa abagulayo nabahluphekileyo hloboluni lomoya ngabe hloboluni lwezithelo lomoya oyobe uluthela na uhlobolu fanayo lwezithelo ezathelwa nguJesu Kristu enomoya kaNkulunkulu kuye ngabe kunjalo na kuyoba umoya wobuKristu impela kuyoba kuwe ukuthi wenze ukukhetha kwakho yikuphi kodwa kuzoba nguNkulunkulu kuwe ngeke kube yikho na yebo isizathu ungumKristu manje ngaze kanjani ukuthi ube ngumKristu na ngoba ngizomoya wakhe niyabo manje nje njengokushaya kwenhliziyo kungena njengokuhamba phu 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 futhi ngiyazi umoya kaNkulunkulu ophezu kwami lowo ongigcubayo manje uyaqonda ukuthi lowo ngudade wethu futhi angikaze ngimbone nokho ngiyazi ukuthi unguye uyabona kufana nokuthile okuza kanjena kuyahamba ndawonye umoya wakhe uhlangana nomoya ongigcobile bangaki oseke wasibona isithombe saleyo ngelosi inkosi na bona bathole banaso lapha yonke indawo basemhlabeni wonke Kumbula ngilitshela lokhu leyo ngelosi yenkosi ebona esithombeni ithi ke umlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli leyo yenziwe inyama yakha phakathi kwethu yavela kuNkulunkulu futhi yabuyela kuNkulunkulu iyabuya izinsuku zokugcina ukwenza umsebenzi wayo ukuqedela umbuso ikhona lapha cishe amayintshi ayisithupha lapho engimi khona manje kukhumbuleni lokho yeka inselele kodwa ngiyayikholwa iyazi ngiyazi ukuthi ayilokothi yehluleke manje uma inkosi izongembulela ukuthile ngawe dade futhi ngine emgqeni omkhuleko manje hlalani nilungele ngoba angifuni ukumela ukwahlukanisa kukamoya kukho konke ngoba ku angikwazanga ukukwenza kepha hlala ulungele nje ube ukholwa manje kuba bengingakusiza futhi ngingakwenzi khona ke bengizoba mubi ngifanele ngime lapha kuleli pulpiti nalolo hlobo lomuntu neze kodwa bengilokhu ngishumayela kanzima futhi ngilinde nje umzuzwana ukuba nengxoxo nawe njengoba nje inkosi yethu yenza kwesifazane emthonjeni yathi ngiphuzise niyabo yayenzani na ibamba umoya wakhe ibone ukuthi yini kwakuyini inkinga kwathi ke ngenkathi sithole inkathazo yakhe yamtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe niyakhumbula ukuthi kwakuyini na wayenamadoda amahlanu futhi esithupha kwaba ngoba wayenamahlanu naleyo ayihlala nayo ngaleso sikhathi kwenza isithupha futhi ngenkathi imtshela ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe ngani wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi niyabo abafarisi babesanda kuthi wayengumbhulu udeveli wabatshela ukuthi lokho ngokuzothethelela ngaleso sikhathi kepha lapho umoya ongcwele ufika ukukwenza kwakungeke kuthethelelwe ukukhuluma ngokumelene nawo ngoba-ke kodwa wathi ngiyabona ukuthi wena kumprofethi futhi siyazi thina amasamariya siyalazi izwi siyazi lapho umesiya efika obizwa ngokuthi nguKristu uzositshela zonke lezi zinto niyabo wayazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya futhi yathi nginguye lowo okhuluma nawe futhi washiya imbiza yamanzi futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo akuyena yini lo umesiya na manje uma leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya ngaleyo nkathi bekuyoba yisibonakaliso sikamesiya manje uma umesiya enguyena izolo namuhla naphakade uma lo moya uye wa ukuthi kukhona okwenzekayo angithi ngamanje vele wazise izethameli umuzwa wangempela omnandi othobekile busanda kuba ubuwe akunjalo na phakamisa isandla sakho omnandi ngempela othobekile ngibheke ukukhanya phakathi kwami nowesifazane manje sekuyahlakazeka wesifazane uphethwe i-TB futhi usanda kusuka isibhedlela sofuba iqiniso lelo kunomunye umuntu yilo mfana lapha umzuzwana nje umoya ofanayo kuye yebo lowo ngumzukulu wakho kunjalo unenkinga yamankanga futhi unezibazi ezicutshini zephaphu lakhe lokho kuyiqiniso kunjalo kunjalo na kuyimpela kulungile nkosikazi Harris lelo igama lakho wena nomzukulu wakho hambani niye ekhaya izikhathazo zenu seziphelile uJesu Kristu ukwenze uyayikhole inkosi Jesu manje na yabo lelo yibhayibheli lowo ngumoya kaNkulunkulu wenza kufanayo izolo namuhla laphakade manje uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na lokho kufanele kukuxazulule manje uma ngingalisho nelilodwa igama ngivele ngibeke izandla zami kuwe ngenkathi ugcobo luselapha ubungakholwa na hamba-ke futhi uphulukiswe egameni likajesu kristu woza tate ufuna iphele inkinga yakho yesisu na vele uhambe ubonge unkulunkulu futhi uthi sekuphelile kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uma ngibeka izandla zami phezu kwakho uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokuphilisa na egameni likajesu uphiliswa yileso simo sokungena yena uphulukisiwe kunjalo yileso isimo manje khumbulani umoya ongcwele lapha nakho kuza umfanyana umncane othandekayo umncane kakhulu sithandwa kanzima ukuba nokukholwa kodwa buka lapho mzuzu nje kumfoti Branham kulungile inkinga yakho yenhliziyo isiphelile manje ungaye ekhaya futhi uphile amen ujesu uyakusindisa esithi ngiyabonga nkosi ngalowo mfana omncane beulokhu ethuka kabi angithi kuzokushiya manje vele uhambe ngoqhubekele ekhaya uthi ngiyabonga Nkosi futhi uphile woza leso sipho sikashukela sidala ukuba besingasisuza nje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngegama likaJesu kwangathi kungashiya usifazane futhi kungaphinde kumhluphe amen wozani manje leli nenekazi linento efanayo isipho sikashukela nalo khona ngenhliziyo yakho yonke manje lapho udlula futhi uphile egameni lenkosi uJesu uyakholwa wonke umuntu manje na yiba nokukholwa kuNkulunkulu woza tete wethu ngegama likaJesu Kristu uphilise yiba nokukholwa ongangabazi woza mfowethu othandekayo ngiyakholelwa impela ukuthi uphulukiswe lapho uhlezi phansi ezansi lapho ngakho-ke ungaqhubeka nje uNkulunkulu akubusise manje kulungile woza tate othandekayo yiba nokukholwa kuNkulunkulu yilokho kuphela egameni likaJesu Kristu uphiliswa amen uNkulunkulu akubusise tate qhubekela phambili uthokoza futhi ukholwe leso yisimo sokungena manje hloniphani ngokuzithoba ngempela nonke gcinani izihlalo zenu manje yiba nenhlonipho yokuzithoba ngempela umoya ongcwele ulapha ngenxa yokuthi akakhulumi ngokuphelele kakhulu kubo ngesinye isikhathi esho izinto nje ngizama nje ukusho ukuthi futhi uma ngiwubona uvela ngokushesha okukhulu ngiyakusho bese ngiqhubeka niyabo kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuphuma kuwo futhi imizuzu embalwa bese-ke uqhubeka kodwa umoya ongcwele ulapha usazazi zonke izinto yakukhola lokho nenekazi na woze eduze kwami ngiqinisekile ungumspanishi nami umarishi asazani lokhu okokuqala ngakuhlangana kwethu uyamkholwa uJesu Kristu lona ngikhuluma ngaye uyindodana kaNkulunkulu yeqiniso na uyakholwa ukuthi ngimele yena kunjalo na uyakholwa ukuthi ungithume ukuba ngikusize na uma ngizokutshela ukuthi yini inkathazo yakho ngabe uzomkholwa na inkathazo yakho isemhlane wakho futhi unenkathazo yomhlane futhi umyeni wakho unenkathazo yomhlane yena unenkathazo ngomlenze wakhe wena unentombazane unenkathazo ngentamo wabangelwe inkozi yemoto kunjalo yekhaya nonke nizoba kahle yiba nokukholwa ungangabazi manje lokho kwenza ube buthaka futhi kwenza ukuthile yiba nokukholwa nje manje kukholwa ngegama likaJesu ngikhulekela usifazane amen woza manje woza mnumzane ungangabazi manje ube nokwethuka okubi kabi nokushukunyiswa futhi kwakwenza waba nezilonda emgudwini wokugayeka kokudla esithini sakho futhi kuya kulimaza kepha hambo yekhaya manje uzosinda futhi ube kahle uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa manje khola ngayo yonke inhliziyo yakho siyabona ukuthi yini inkinga ngomntwana omncane unezinsimbi lapha uzokukholelwa dade wethu manje ukuthi uNkulunkulu uvumela leyo ntombazanyane iphile futhi ivuke futhi ibe yintombi enhle engenazo lezi zinsimbi na baba osezulwini othandekayo uma bengingaphilisa lo mntwana futhi ngisuse lezi zinsimbi kuyo bengizokwenza kodwa ngibeka isandla sami phezu kwalesi sithandwa inganyana engenayo indlela yo kuba nokukholwa okungokwayo uqobo ngiyasiyala lesi simo sokukhubazeka ngegama likaJesu Kristu sengathi le ngane ingahamba futhi iphile uqinisekile nje ngoba ngimi lapha impela yebo wena uyakukholwa ngithi na bangaka bakukholwa na izohamba futhi ingane izozikhipha ezinsimbi futhi izohamba kulungile yiba nokukholwa isisu esinokwethuka futhi uyakholwa na khona-ke qhubeka ngobese uyadla futhi ujabule nokukholwa kwakho kukusindisile yibani nokukholwa manje nonke kholwani nguNkulunkulu woza tate othandekayo uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzomphilisa ufanele abe namandla akho okuphulukiswa noma afe futhi ngiyakhuleka ukuthi uzomphilisa siphe khona kulungile tate ake ngikubonise ukuthi yile baningi abantu phandle kulezi zithameli abahlushwa yinto efanayo onayo yabo ake ngikubonise ukuthi yile unenhliziyo yethukile ake ngikukhombise lapha bonke abakhathaza yimizwa phakamisani izandla zenu nenhliziyo phakamisani izandla zenu babheke uyabo nginganibiza kanjani ngamunye wenu na niyabo angikwazanga ukukwenza kodwa ngiyakuzwa nje lokho kuvumelane okukhulu isithe zizama ukukubamba futhi umemeze lapha ya ukuthola umusa uzokuqaqa ukubamba kwakhe yonke indawo kulungile ngakho-ke uyakholelwa ukuthi uzokhululwa ukuthi yena ulahlekelwe yikho konke kuwe manje nje uzizwa wehlukile ngiphila ngithi wena uphulukiswe khona lapho qhubeka nendlela yakho ujabule uthi ngiyakubonga woza ninikaze lincane khona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphile egameni lika Jesu wangathi udede wethu wangaphiliswa uNkulunkulu busise lo mfana omncane kulobo busuku oh hey uyakholwa ukuthi uJesu uzokusindisa na kulungile egameni lika Jesu inkosi kubusise kulungile woza manje futhi ukholwe mfowethu woza mfowethu igosa woza wena uthole izibusiso zenkosi ngibeka izandla zami kumfowethu egameni lika Jesu sengathi angaphiliswa siphe khona wonke umuntu uyakhola na yiba lokukholwa ungangabazi kholwa nje manje ngenxa ukuthi asimi kuwo wonke umuntu lokho akusho ukuthi yisho nje ngiyakubona kodwa nje angifuni umbono ukuthi uyilethile nje enokuxhumana kuwe lapho uma ukhuluma nabantu uyazi ukuthi kuthini na iyaxhuma bese ke ilogo ke uyabona ukwenza ube buthaka
just a moment something happened in the audience
umzuzwana nje kukhona kwenzekile ezithemelini uma uzokholwa awusoze waba nakho lokho kuhlinzwe esinyeni uthinte umphetho engubo yakhe dade uthinte ini yena na ake ungitshele ukuthi yena uthinteni akuna kwenzeka ukuthi ungithinte elapho kepha uvele wakwenze nje manje ake ngikutshele ukuthile ubehleli khona lapho ngaleso sikhathi kuleka uNkulunkulu makangibize uma kunjalo uma lowo ngumkhuleko wakho nakho-ke yiwo yabo unjalo impela wena yenza kufanayo futhi ubone ukuthi akunjalo vele wenze kufanayo kulungile sizihambi komunye nomunye angikwazi futhi awungazi uNkulunkulu uyasazi sobabili inkathi ugcobo luselapha sizovele nje sibone ukuthi inkathi yazi yini ide uqale uhlushwa ngamehlo akho ikhanda lakho unefindo engalweni yakho yeso kunxele nasesihlakaleni lokho kunjalo uyakholwa na uvele endaweni ebizwa ngeSunnyvale Nkosikazi White iya ekhaya uthokoze futhi uphile kulungile kholwane nguNkulunkulu kholwane nje manje wonke umuntu woza manje futhi ube uyakhola na wonke umuntu uyakhululeka na ugcina nje ngaphambi kukaNkulunkulu ukhuleke woza mfowethu egameni likaJesu phila woza dadewethu esendekayo woza ukholwa ngokho konke kukuwe wonkosi egameni likaJesu phulukisa dadewethu amen woza dadewethu othandekayo kholwa nje yilokho uNkulunkulu akwenzayo ebukhoneni bakhe udlula ngaphansi kwesiphambano manje egameni likaJesu makaphiliswe woza dadewethu udlula ngaphansi kwesiphambano ukholwe ngenhliziyo yakho yonke inkathazo yomhlane izohamba futhi ungahamba uye ekhaya futhi uphile kulungile egameni likaJesu Kristu woza dadewethu othandekayo wo Nkosi ngiyakholeka njengoba edlula ukuthi uzomphilisa amen woza dadewethu khola manje abashumayeli ikhulekani wonke umuntu uyakhuleka woza egameni likaJesu sengathi angaphiliswa amen woza manje khola ngayo yonke inhliziyo yakho dadewethu wompofu mubi kakhulu uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini inkinga ngawe na uyakhola ukuthi angangitshela na khona-ke inkathazo yabesifazane iyanqamula yane ekhaya ululame woza ukhole kulungile dadewethu othandekayo woza uyakhola ngenhliziyo yakho yonke na ucabanga ukuthi uphilisiwe ngesikhashana esedlule lapho besikhulekela labo abebenenkinga yenhliziyo lapha yana na uyakhola na qhubeka uphiliswe futhi ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke masithi mayibonge inkosi wonke umuntu yiba lokukholwa kuNkulunkulu woza mfowethu egameni lenkosi uJesu kwangathi angalulama amen akamangalisi ukuthi wabizwa umeluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu namandla uYesu ngona phakade khulekela abathandiweyo bakho vele ukhuleke ungazi khulekeli wena abathandiweyo bakho umzizwana nje khulekela othile yenekazi uyakhola na uyakholwa ekutheni uNkulunkulu angangitshela ukuthi umeleni lapho na ngiyabona une ungomunye wabasebenzi na angikwazi ngiqagele angikaze ngikubone ngaphandle lapho phakathi ezithabelini ngabe kunjalo na ukuze izithameli zizokwazi kunjalo. Uyakhole ukuthi uKristu angakubulela ukuthi inkinga yakho iyini na, futhi uma ikwenza khona ke yebo, ngokuthi yena ugqoke leso silengiso, omunye umuntu angakhe abe phakathi lapho futhi athi awu uyisisebenzi uyamazi, angikazi ngihlangane nawe empilweni yami, angazi lutho, kepha uma ngikutshela ukuthi ikuphi inkinga yakho nokuthile, uyazi kufanele kube yinto ethi engaphandle kokwenza kwami, ngabe kunjalo na? Awukho lapha ngesingawo, ulapha ngenxa yendodana yakho kunjalo, futhi yena unokuthile ukungahambi kahle ngemisipha yakhe, kuluhlobo lokubolo kwemisipha kwambangela ukuba abe kuleso simo, amehlo akhe aba nengqemu nakho konke kwethuka kwangempela. Igama lakhe nguDonald, ihambo yekhaya futhi khona akaphile, thathe lelo dubu. Ngabe ukholwa kuNkulunkulu ungangabazi, ngabe uzoza dede wethu, woza ukholwa manje sikhuleke wonke umuntu abese emkhulekweni, woza dede wethu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu, sengathi dede wethu angaphiliswa, woza manje dede wethu uthandekayo kulungile, woza wo Nkosi, njengoba edlula ngaphansi kwesiphambano sika Kristu, sengathi igazi lingathinta umzimba wakhe, woza dede wethu uthandekayo, kholelwa lowo omncanyana, futhi Nkosi, njengoba bedlula ngaphansi kwesiphambano, ngibeka izandla zami phezu kwabo, futhi ngibacelela ukuphulukiswa kwabo egameni likaJesu. Woza mfowethu, dlula ngaphansi kwesiphambano, ukhole ngenhliziyo yakho yonke, ungaba nakho okucelayo ngegama likaJesu Kristu, kwangathi angaphiliswa. Amen. Woza mfowethu, ngokufanayo hamba ngqonga phansi kwesiphambano, ukholwe egameni likaJesu Kristu, sibe khona kulungile. Woza dede wethu, iba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi, khole egameni likaJesu Kristu, ngicela ukuthi isicelo sakhe samukelwe. Amen. Kulekani bazalwane, wonke umuntu akakhuleke yonke indawo kulungile egameni likaJesu Kristu, kwangathi udede wethu angalulama. Woza dede wethu egameni likaJesu Kristu, sengathi angaphiliswa. Amen. Woza noma kubani okhulekayo, indoda ethile lapho, kubeka ukhuleke egameni likaJesu Kristu, makaphiliswe, iba nokukholwa kuNkulunkulu. Woza dede wethu, kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho egameni likaJesu, kwangathi ungaba kahle. Woza mfowethu, uyakholwa na? Enkulu kakhulu indoda enamandla, kepha nokho enenkathazo yesisu, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, bese uya ekhaya ube kahle egameni leNkosi Jesu. Kulungile mnumzane. Uyakholwa dadethu mncane na? Kulungile. Woza kimi lapha egameni leNkosi Jesu, kwangathi isicelo sakhe singaphiwa. Kholwa mfowethu, ngakho konke kukuwe egameni likaJesu Kristu, kwangathi isicelo sakho singaphiwa. Ungangabazi, qhubeka ungabona. Woza uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga mnumzane, sekulungile akunjalo na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? uNkulunkulu akubusise nsizwa egameni likaJesu, kwangathi ungaphiliswa. Woza dede wethu, ngabe ukuphela kwamakhadi womkhuleko na? Wonke amakhadi omkhuleko aphelile na? Njani? Uyangikholwa ukuthi ngincebo yakhe na? Uyakholwa, uyakholwa ke ukuthi angakutshela yonke inkathazo yakho na? Kulungile. Manje ngiyakukholwa nje ukuthi uthe usanda kuphuma isibhedlela, enye yezinto engalungile ngawo, unenqulo ekhubazekile, inkathazo okhaleni lwakho, kepha isehlakalo sakho esibhedlela kwakungenxa yokuhlinzwa kwabesifazane, akukapholi kwamanje. Kunjalo, kunjalo na? Futhi igama lakho nguNkosikazi Phothe, iya ekhaya futhi ululame manje. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Iba nokukholwa leyo ndoda ehleli khona kanye emuva lapho, engilokhu ngiyibona iyakhuleka, ifake ihembe elimhlophe, ngivulekile kukhololo, ikholekela umngane wayo ohlezi kude nayo lapho ngesimo senqondo. Uyakholwa mnumzane na? Phakama ume ngeziyo zakho futhi ukwamukele, ubeke izandla zakho phezu komngane wakho lapho, nakho lapho ukhona. uNkulunkulu akubusise, yayikhaya ululame ndodana, uJesu Kristu yakusindisa. Haleluya! Ubekhulekela umngane wakhe, yilokho okukwenzayo uJesu Kristu, ndodana kaNkulunkulu, yenza lezo zinto, uyakuphulisa. Uyakukholwa lokho na? Nango isifazane ehlezi khona lapha lento encane emhlophe inqamule ikhanda lakhe ihlezi eduze kwentombazane enokuthile okubukeka kuluhlaza okwesibhakabhaka ezinweleni zayo isifazane ukhulekela umyeni wakhe kunjalo ubele umdlavuza futhi uyesaba ukuthi uyabuye futhi kunjalo kunjalo na ulungile uyakholwa na yima ngezinyawo zakho ke kwamukele egameni likaJesu Kristu kwangathi kungamshiya khulekela umuntu othile khulekela umngani khulekela umuntu othile lapha emuva le lapho ngibona indoda ehleli emuva kwalona wesifazane lapha imbele emuva nje ehleli ngaphakathi wesibili ohlezi phakathi lapho ukhulekela umkakhe unokwehluleka kwemizwa uyakholwa umnumzane na ulungile phakama ume ngezinyawo zakho futhi wemukele ukuphulukiswa futhi ukhole ngenhliziyo yakho yonke yayikhaya futhi umuntu leseluleme uNkulunkulu akubusise mfowethu othandekayo kholwa ngakho konke kukuwe ngabe khona omunye umuntu okholwayo na yibo nokukholwa kuNkulunkulu lapha intombazanyana endala iphakamisa isandla sayo khona lapha kukhona kukhanya kulenga phezu kwayo wo yona nakho okuncane kukhona ababili babo inenekazi elincane liphakamisa isandla salo inenekazi elincane lihleli eduze kwalo kubukeka njengokukhanya kulenga phezu kwenenekazi elincane ligqoke ingubo bo ebukeka iluhlaza kwesibhakabhaka.
You're praying for someone, a nephew.
Ukhulekela umuntu othile umshana unenkathazo yenhliziyo ukwethuka kunjalo kunjalo akekho lapha use Los Angeles lowo udade wenu isizathu unisondelene kakhulu uyakhuleka naye kodwa okomngani ukhulekela ukuphenduka komngane wakhe lo mngane ongumkatolika futhi uyamkhulekela kunjalo nobabili ningodade uma kuyiqiniso lokho yima ngezinyawo zakho uNkulunkulu kubusise angikwazi angizange ngikubone empilweni yami kukhona ukuthile ukuxakile ngawe nokho uke wabanda ndawo noma wazi umuntu othile endaweni ethile engake ngaye kuyo ngibona indawo ebukeka ixakile akusikho ngisho iJalimane ngabe ngumJalimane na kunjalo nguye kunjalo impela kulungile ukhola kwakho ukukunikeza izicelo sakho yekhaya uzokuthola ngendlela okukholwe ngayo haleluya nginiphonsela inselele egameni likaJesu Kristu ukuba nikukholwe ukuthi kuyiqiniso nginipho kanjani ngabe kukhona isoni lapha esithanda ukuza lapha futhi sibe ngaphambi kokuthi siqhubekele phambi idlana nomuqa wokuphulukisa na ngale isoni wena uhlubukile ungathanda ukwazi inkosi Jesu njengomsindisi oqondene nawe na woza lapha umzuzwana njengenkathi yogani isidlalela omncane wokubizela elithara woza lapha umoya ongcwele uyazi ukuthi ungubani uma unesidingo sikaKristu njengamanje empilweni yakho uzokwehla uze njengalesi sikhathi futhi ume lapha elithari na lesi kungaba isikhathi sokugcina engingase ngisithole ukukhuleka nawe ezinsukwini zonke zokuphila kwethu leli yithuba lakho uNkulunkulu akubusise mfo osemncane ngabe uzoza na omunye futhi na lendoda iza lapha omunye futhi na woze ezansi ngemuva kwescreen lapho bese ungene ngoya kade manje sisalinde umzuzwana nje sizolinda woza ngqo lapha mnumzane futhi ume khona lapha omunye futhi angathanda kuza ame ngakuye na kumela ngaphandle woza khona ngqo phezulu manje futhi ume lapha ukuze sikukhulekele ngizojabula kakhulu ukukhuleka kanye nawe ngibe uze nje iloko kuphela esicela ukwenze uNkulunkulu akubusise mnumzane yima ngqo lapha ingabe kukhona omunye na ukho nomthombo ocwaliswe ngegazi limunqwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni zibhukuthi angaphansi kwethandala lisusa lonke ibala labo lecala ngabe uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu na uNkulunkulu ezini lakhe na uNkulunkulu endodaneni yakhe na manje ngabe uNkulunkulu ukubantu bakhe na awu uNkulunkulu khona lapha ngaleso sikhathi ufuna ukuza ngene kuwe ngeke uze na Bono mthombo twaliswe ngegazi elimo Usuka wonke amabala azo etshala Ngabe usazamanje wena nesidingo sika Kristu na? Azikatshala ukuthi ngwaliphi bandle nokuthi uya kuliphi noma uzohamba uye kuliphi. Woze kulungile. Hamba wenyukele ngonga siyalithara manje. Wena ongakabi nawo umoya ongcwele. Bungathanda ukuza na. Woza khona manje ngenkathi sisacula. Woza. Nezo nizaphukuda phansi kwethandala. Yesuse lonke. Nkulunkulu akubusise sithandwa. Nginosara umncane ekhaya uminyaka yakho. Uyakubona lokho mama na? Kusuka onke amabalazo ethala. Nkulunkulu akubusise tete wethu. Ngaba ukholisekile ukuthi uKristu kubantu bakhe na? Woza kaphambili manje ubungeke na? Phuma ngo. Woza ngale ndlela. Nezo nizaphukuda phansi kwethandala kusuka onke amabalazo ethala yisele lalifa lajabula ukubona lowo mthombo sokwinilwa lo. Kristu nikele kuwe mngani, ungeza futhi umemukele na? Sengathi nakuba. Nkulunkulu akubusise kuhle lokho, hamba kahle. Ugeze zonke izono zam zisuke. Lihlanza sonke isono zame. Lihlanza zonke izono zame. Futhi lapho ngikahle nakuba ngimubi njengaye. Lihlanza zonke izono zami.
So I will be sure that there's no
ngakho ke ngizoqiniseka ukuthi azikho izandla ezinekazi kosuku lokwahlulela. Sivayizisa kimina futhi sithi bekufanele ngabe uthe ukulibazisa isikhashanyana. Ngiyacela futhi ngimema wonke umuntu ongena Kristu, ongena Themba, ongena Moya Ongcwele egameni likaJesu Kristu. Ngiyakumema lapha kuleli altare, woza umamukele manje. Kepha uma ungakwenzi khona-ke ngeke ngibe nesibopho ngosuku lokwahlulela. Zibonele manje ngenkathi uKristu esesephakathi kwethu, siyakwazi lokho. Unkulunkulu semhlabeni wakhe nezulu, uyambona phandle lapho. Unkulunkulu sezwini lakhe umbona lapho. Unkulunkulu sendedeleni yakhe umbona esiphamboneni. Unkulunkulu kubantu bakhe uyayibona lapha ihamba isebenza ilapha manje. Manje asize ngenkathi sisaphinda sisacula. Kukhona umthombo ogcwaliseke kazi, ngeke uze na? Kukhona umthombo ogcwaliswe ngekazi. Nanku umthombo lapho esiphambaneni, ngeke uze na? Mithambe kamnani wena. Nezo nizaphukuda phansi kwalelo thandala. Lesusa lonke amabalazo lesono. Nkulunkulu akubusise. Lonke amabalazo lesono. Yesu salo ngibalalazo lesono. Nezo nizaphukuda phansi kwalelo thandala kusuka konke amabalazo ethala. Qhubeka nje uze, kulungile, qhubeka uze. Sizoqhubeka silinde. Sinesikhathi esiningi kakhulu sokulinda abantu abaphendukayo ukuba beze altare. Woza, uqhubeke. Siyajabula, sijabule, sibonge uNkulunkulu ukuthi wena uyeza. Woza phezulu manje bekhona nibuka Moya Ongcwele, yena lowo ongosezindaweni zonke namandla onke ongena siphelo. Labo uzoza manje kuye ngekathi umusa wakhe usageleza ngokwanele kusindisa bonke ukukunikeza konke lokho lesidingo sakho kulapha ukukunikeza umoya ongcwele ukusindisa impilo yakho akuphilise kunoma yisiphi sifo akwenzele noma yini oyifisayo inkosi kubusise manje ngenkathi izethameli zisakhuleka ngokuthule ngizokhuluma kulabo abalapha bangani kukhona okutshele ukuthi uze kuleli altare bekunguye lowo ofanayo wazi inhliziyo yakho yena lowo okhuluma lapha umoya ongcwele uNkulunkulu uNkulunkulu ngumoya ongcwele kubantu bakhe ebuyisana nezwe kuye uqobo manje uzele ukuzobuyisana nawe kuye uqobo libusisiwe abusisiwe amehlo avulekile kubona umbuso kaNkulunkulu kube nezinkulunkwane ezabantu bakini ngaphambi kwakho amakhulu namakhulu ogogo nomkhulu bakho abebefisa kubona lezi zinsuku amadoda amaningi amakhulu phambi kwethu amadoda amaningi amakhulu phambi kwakho alangazelele ukubona isikhathi lapho umoya ongcwele uzongena ebandleni futhi wenze lokho okubonile kwenziwa kule ntambama bafela okholweni bekholwa ukuthi ngolunye usuku abantwana babo bayokubona manje kubonile kule ntambama uzwe izwi uyazi ukuthi liyiqiniso futhi uNkulunkulu univule amehlo imikhuleko yabo nanga amantombazanyana emi lapho umama yemi ebambe amantombazanyana amabili izinto ezincane ziyakhuphuka zikhale zinyembezi ngiyazibuza ukuthi uma umntwana abantwana akukho yini okulahla abantu abadala ngecala ngokusuka enhlizweni yabo encane ethambile abakaze badonse ngayo yonke inhlobo yokuthi kakho umhlaba nezinto imnene futhi imnandi ngibuka lamantombazane amabili angana phezulu nalenenekazi sengathi bebefuna ukuthile okuzokwenzeka impela uNkulunkulu ukhuluma nabantwana bakhe abancane iBhayibheli lasho njalo vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ubona umama omncane lapha ubambe ingane yakhe inganyana enomoya omuhle uyibambe ngezingalo zakhe uze lapha manje ukubuyisana noKristu manje ubusisiwe wena akekho umuntu ongeza kimi insizwa ibambe unkosikazi wayo omncane ngiyacabanga imile lapho imbambile uyakhala ugebise ikhanda lakhe ngenhlonipho kuzijoba uyazi yini ukuthi leyo imisebenzi kamoya ongcwele na abange intombazane enamehlo amancane ansundu ingibuka cisheni iminyaka eyisikhombisa noma isishiyagalombili ubudala amehlo amancane ansundu nezinwele ezinsundu ubuso bayo buncane bonke bukhanyisiwe ilindele ukuthile ingahle ibenge yasespain yibona isifazane semusha ethandekayo nje lapho empambanweni yomgwaqo wempilo yakhe egebisa ikhanda ngenhlonipho yokuzithoba izingalo zakhe zisongiwe ngibona abanye izinwele ezimpunga amakhanda abo ekhothama lesi isikhathi esingcwele khumbula abangane asikaze size lapha ukuba size nje size ngoba uNkulunkulu ukubizile niyimiklomelo yalomhlangano kule ntambama ngeqiniso niyimiklomelo yomusa kaJesu Kristu ukuthi ukubize ukuba ubuyisane futhi uze umamukele kule ntambama uNkulunkulu abe nawe babusisiwe niyabo abalambile futhi bomele kulunga baza kugcwaliswa uthola lokho ezibusisweni uJesu washo njalo izinsizwe ezizimi lapha izinsizwe nje mhlawumbe ishumi lesishiyagalombili iminyaka engamashumi amabili budala mhlawumbe abashumayeli abezayo ngizokwazi kanjani na mhlawumbe kusuka lapho bazohamba izithunywa zenkolo esizokhanyisa umhlaba mhlawumbe phakathi kwalabo bafana abancane kuzofika iziphiwo ezizoshintsha izinkulunkwane zemiphefumulo kaKristu futhi wawukhona kusuku lapho beze yalithare isikhathi simnandi kanje pho asiphethemise amakhanda yethu manje ngisanikela umkhuleko akekho ongeza kimi kwasho uJesu uma ubaba wami engamtyozi kuqala futhi wonke lowo oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle zanini kimi nina nonke likhathele nelisindwayo ngizoninika ukuphumula Nkosi naba beze ngoba ubameme ukuba beze umoya ongcwele ezinhlizweni zabo uhambile futhi wababiza futhi bayeza lapha bemi altare bependuka bekhothemisa amakhanda abo befuna ukugcwaliswa ngomoya wakho wokulunga kwakho bacelise Nkosi ngcwelisa izimpilo zabo bathumele emasimini okuvunwa laba bantu abemi lapha belindile kungenzeka ukuthi usekhaya nje kungaba ngaphesheya kolwandle kungaba kwenye indawo kepha kukhona isivuno esilungele ukuvunwa Nkosi ngiyakholeka ukuthi uzongcwelisa imiphefumulo yabo futhi bagcwalise ngomoya baze babe yizitsha ezikhethiweyo zakho makuthi abesifazane abahlala emakhaya bavune omakhelwane mhlawumbe umntwanyana akhulume ngojesu entombazaneni encane esikoleni mhlawumbe izinsizwa zithwale ivangeli liye emexico elinye izwe langaphandle ndawo ndawo siphe khona nkosi abadala ukuba bakhulume ngakho ekhoneni lezitalati kumlingani wakhe mhlawumbe kwenye indawo indoda yasefactory kumphathi wayo noma kulabo abasefactory wena uyazi nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzobagcwalisa khona manje ngokulunga nomusa wakho bazile ngiyazi ubamukele ngoba wena wathi oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle lowo ozongivuma phambi kwabantu yena ngizomvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele bazile ngiyazi ubamukele ngoba wena wathi oza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle lowo ozongivuma phambi kwabantu yena ngizomvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele Ngakho ke balapha bemi esidlangaleleni ukwenza isivumo babe nephutha bafuna ukulunga bamukele baba ngiyakhuleka ukuthi uzobabusisa ubenze babe ngabantwana bakho kuleli horo kusukela manje kuqhubeke ngegama lika Jesu Christu amen uNkulunkulu anibusise ngamunye kini yemukele umoya ongcwele manje ngena ngqo egumbini lapho sizohlangana khona nawe emuva lapha futhi sibeke izandla ngamunye wethu ukukhuleka ngemuva khona lapha siye emuva ngo kukhona igumbi elihlinzekelwe khona lapha lapho uzoba khona emizuzwini embalwa nje emuva lapho ukwenzela ukugcwaliswa okungcwele ngaphansi bonga uNkulunkulu ngokukusindisa kubekwe izandla kuwe emuva lapho ngesidingo sakho nangomoya ongcwele uNkulunkulu akubusise abusise lo mama omncane bonke behambisana bephethe izinganyana zabo nobabaye donsa izindwele zinganyana yakhe azi ukuthi nayo iyazi ukuthi ngolusuku ingatshela omncane wayo sahlala kulowo mhlangano lapho beze enkosini uJesu kwelihle njalo njalo There's a land Yeah.